함께 고연세가 고려구페나 asikhotha misa makhanda ethu manje senzele izwi lomkhuleko namakhanda ethu ekhotheme angazi noma ngabe zikhona yini izicelo ezikhethekile ezingathanda ukwaziswa phambi kukaNkulunkulu phakamisa isandla nje futhi phansi kwesandla sakho nje bamba isicelo sakho nje bakwasezulwini siyabonga ngalesi esinye isikhathi ukuba sibuthane ndawonye ngakuleli cala lephakade futhi sibuka kulokhu kuza kuhlunyeleliswa kwamandla ukuba vele kusinike isibindi sohambo olusasihlalele sibuthene njengoba abantwana bamaHebheru benze kuseni kusesekuseni ukuba bathole imane eyikade ihlinzekele bona ngasebusuku ukubondla kuze kube lusuku kuluzayo sibuthanela imane yokumoya kulokhu kuza kusinika amandla ohambo phansi kwaleso ngasinye salezo zandla eziphakeme uyakwazi konke abakudingayo Nkosi futhi ngikhuleka umkhuleko wami nowabo phambi kwakho ukuthi uzopha zonke izidingo abazidingayo philisa abaguyayo nabahluphekile Nkosi siyazi ukuthi wena unguNkulunkulu futhi ungenza zonke izinto futhi wethembise ukuzenza uma besingenza nje njengoba iculo lisiyalile kholo kuphela futhi njengoba ngoba siwezwile amazwi amahle kakhulu hamba futhi xoxe nenkosi manje baba nkulunkulu kusizwe izilakho lapho liphuma kulokhu kusa futhi kwangathi lingathola indawo yani yokuphumula ezinhliziyweni zethu ukuze liveze izinto esizicelayo baba egameni lenkosi uJesu siyakucela amen ningahlala phansi
I believe it's been said.
Ngiyabonga tata. Ngikholwa ukuthi kuthiwe ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini yenkosi.
Leaving hot springs yesterday.
Ngisuka hot springs izolo. Umfoti mo ubethi umfoti Branham wathi wena ungeshayela wehle Texas nami ngikuthela lezantsi lapho wathi uphumule enhle izinsuku ezithi azibe mbili na. Ngathi ngizinkonzo zimbili kusasa. Wathi izinkonzo zimbili. Ngathi ya. Wathi ukukhuni njengoba ushumayela lapha wathi umuntu ufanele aphumule iviki emva kwaleyo naleyo yazo wathi jathi umelusa linikezo wakhe umlayezo wangesonto ekuseni kanjalo njalo wathi bese ke phumule iviki lonke futhi manje ke futhi mhlawumbe lokho kuzoba imizuzu engamashumi amathathu noma into ethize wasethi ushumayele cishe amahora amabili noma amathathu lapha ngesikhathi sodwa wathi manje ke usuku nosuku futhi ngezinye izikhathi kabili ngosuku bese kuthi ke senza umugqo omkhuleko konke lokho kubona kufihlakeleyo wathi manje uthi uyayikhaya ube nezikhozo ezimbili ngesolo na ngathi yebo mnumzane wathi ukwenza kanjani na ngathi usizo lwami luvele enkosini uyabo ngora selileyithi njengoyedwa omunye ushilo esikhatshanene sedlule emkhulekweni njengoba bengisale kungena nje ihora selileyithi lesidingo sikhulu futhi silabo uzama ukufaka ngengethu ukusiza leli hore likhulu esikulo manje inkosi thanda kulo busuku ngifuna ukukhuluma ngendaba ngabe impilo yakhe nesithunzi evangelini na lokho ngokuthi ngifuna ukuthi eyipha lokho kuma nje angazi noma bazokuthepa yini lokhu kulokhu kusa noma cha ngibona abanye ngale kamelweni kunabanye babafo phakathi lapho kufanele kube yibo ngenze ngicabanga ukuthi umfoti Neville ubeza ukwenza lokhu icelile ngesedele dlule ukuba nje yena abe nokwakhe aqhubeke nomlayezo wakhe bese ke eqhubeka ngithi qathatha ngingene nento ethize emva kwakhe kodwa uma befuna ukuthepa isifundo sika sonto sikolo ngani kuzoba kuhle bese kuthi ke inkosi ivuma ngesethelizayo lokho ngokuthi uma inkosi ivuma futhi silapha ngifuna ukukhuluma ngendaba ekade ngifuna ukukhuluma ngayo isikhathi eside futhi ngethemba ukuthi ngiyokhuluma umlayezo onjengalowo ethabenakele kuqala leyo milayezo ethiphiwe ngokuzileyo ngifuna ukusibeka icala lesisizukulwane ngokubethela uJesu Kristu ngesonto elizayo ekuseni inkosi ivuma futhi manje kulobu busuku ngelesikhombisa ngqo noma ligamenxa lesikhombisa ngumlezo othi ngabe impilo yakhe nesithunzi na manje ngezinye izikhathi ekukhulumeni ngale milayezo enjalo ngisho izinto esisika kanzinyana futhi ngempela ngiqondela wona leli bandla lapha kumbe enginto bulani uma ngikhuluma lokho kuhamba kujikeleza umhlaba nebo futhi sinetape esethiwe emhlabeni ujikelele futhi bathatha le milayezo ibuyele emenweni nandawo zonke ngimangcele ngezinye izikhathi ngiholela kubeni ngisho into ethize engahle ibe yiyo impela into afuna omunye umuntu ezansi le Australia ndawo noma into ethize ngakho mhlawumbe ezinye izimo ubuyothi awu manje leso simo asikho lapha ukusholo ini lokho na mhlawumbe kungokwenye indawo niyabo ngakho ya ngikubinisekile ukuthi nabantu ndiyakuqonda lokho ukuthi le milayezo uqondise kunoma ubani uqondise nje ebandleni kulo lonke ndawo zonke nanoma yini inkosi ebingasiholele ukuba siyisho futhi siyenze saba nesikhathi esihle kakhulu ezansi e-Hot Springs nasemhlanganweni wePentecostali eyifashion endala ngikubinisekile abaningi benu benelisekile ukuthi lokho ngabantu bePentecostali ezansi lapho selokhu nina ezansi awu nje angilazi iqembu ngithemba nje ukwehla iviki futhi nginikeza izinsuku ezimbili noma ezintathu kodwa ngifuna ukusho into eyodwa kulowo mhlangano babe nokukholwa ngempela ukukholwa uma noma yimuphi wenu wayelapho ukuthi ngazi leli nelekazi lapha lihleze ekhoneni ngilazi ukuthi lingubani noma khona lapha ngiyazi belilapho futhi ngazi abazalana ababatha babe babili ubelapho umfowethu Jackson bona umfowethu Palmer lo kabanda bawuthelayo uma benokukholwa niyabo niyawuqaphela lowo muqo omkhuleko na akubanga bikho noyedwa ongenayo noma ophumile uNkulunkulu angamphilisanga niyabo futhi ngakho uma unokukholwa futhi yenye into kungathi kube nebake benu abangahle bangaqondi lawo madlingozi ukusinya umemeza awu bavele nje abuki noma imubu umuntu othize bamemeza nje phambi kwaNkulunkulu niyabo lokho kulungile kodwa ngifuna ukusho ngomunye omunye wesethe besifazana ababukeka behlanzekile kwedlula bonke ngake ngababona lezo zinwele ezinde nabantu abavele emuva lapha emenweni emuva emahlathini kodwa ngikholwa ukuthi ngibone noma ubani ngapha othe ukubukeka esibotweni kakhulu ngiyazi ukuthi ngiqonde ukuthini nalo lonke uhlobo lokuzipenda ubuso nezinto ezifakiwe yakhombisa ngingahle ngingavumelani nabo kukho konke abakufundisayo kodwa impela ngingavumelana lapho lokho kubukeke njengamaKristu kimi ngakho inkosi iholela ukuba ngikhulume ngendaba izolo noma kuthango emini kange nje futhi inkosi futhi esentweni abanye babo lapho bebengazi ngikwenzela inhloso lokho ngoba inkosi iholele ukuba ngenze lokho lelo kubembe elincane beleshushu mbele entweni ethize inkosi yangisiza ngalokho ukuba ngikwenze ngakho bekumangalisa nje impela ngi Niya izinto iyaqhubeka uma ingenalo isola komoyo awukutholi niyabo vanele uzubheke lezo zinto ngiyangena nomfethu kaGreen lokho sekuthi akube ngokwesibili ngike ngizwe indoda iculo lapho nje ngingena endlwaneni iculo lithi ngihamba futhi ngixoxa nenkosi cabangile lokho kumangalisa yini ukuthi inkosi yake yakwenza kanjani niyabo ngihamba futhi ngixoxa lokho kusho ukuthi inhlanganyele kanjalo njalo hayi nje esemntweni kodwa ndawo zonke ngihamba futhi ngixoxa nenkosi futhi lapho ngibuka phezulu odongeni futhi bekunekhadi linanyathisele ezithombele ezincane phakathi lapho zohlobo lwenkundla indoda egama linguGeorge Todd yayingidwebele sona ngazi ukuthi indoda kungani yaze yasenza mhlawumbe ayisicabanganga nje futhi yayisidwebile futhi yisithombe sentaba emuva ehlathini nomfudlana ogeleza wehla futhi ngakwelinye icala lomfudlana Gumintsikazi enyamazane nezinyane nezindebe zazo zimile zibuka ngaphesheya komfudlana. Angazi noma umnumzana Jodu ukhona yini, angimazi. Kodwa ngifuna ukusho lokhu, inkosi yakhuluma kimi ngenkathi ngibuka lesi sithombe futhi mhlawumbe wayengazi ngenkathi esidweba. Ngikumbula indaba yamancane ngenyamazane DM4 ayezoyidubula nokubiza kwakhe na. Awu, yilapho nezinyane layo lakho ngasemanzini okuphila.
Inspiration.
Yabo ugqozi ukuthi umama Diye nomntanakhe waye kanjani lapho ngasentsobanga, yebo, futhi ngakwelinye icala lapho kukhona ngasezihlahleni ezingawohloka amaqabunga ngino nomama nomntwana laphaya futhi olinde lapho. Yabo mfowethu, mfowethu George Todd, uma indoda ayilapho kulokhu kuza. Manje bengizoba nesifundo sesikole sangesonto, ngivame ukuthi kudonza naso. Kunento ethize lokhu ihamba enhliziyweni yami, angazi kusukela izolo. Manje si uma inkosi yindaba sengikugile futhi angazi ukuthi kuzoba isikhathi eside kangakanani kilapha.
But there's a great question in the church.
Kodwa kulo mbuzo omkhulu ebandleni elinamadoda ekungafananiyo nemibono ehlukene, njengokudliwa kwe-aphula, futhi ngashumela ngomlayezo, futhi ngiyakholwa ngokugxilile, ngingakufakazisa ngemibhalo ukuthi kwakungesiwo ama-aphula, yabo, wabangela kukhulu ukudideka. Ngakho mhlawumbe ngaphambi kokuba sisuke sifanele sibuyele muva manje cishe ezinsukwini ezingamashumi amathathu niyazi sibuyele e-Arizona futhi ngakho uma ngingasuki inkosi ithanda ngithanda kuthatha umbhalo futhi ningawuthe yiphi uma bekwenza ningayithengisi tape ningayidedeli iphume ngifuna ukuchaza iqiniso langempela ngomshado nesahlukaniso ngumbuzo naleli ngamahora okugcina ukuthi lapho zonke izimfihlakalo zikankulunkulu ziyakube zifeziwe futhi izolo ngenyuka nginqamula ezintabeni cishe emini umoya ongcwele ubonakale uthi kimi uthe yiphe lokho bese kubeka le angazi ukuthi kungani kodwa iqiniso langempela lomshado nesahlukaniso. Abanye babo uthi abantu bakashade uma bengafunga ukuthi babese kuphingeni, nabanye uthi awu uma bephathana kabi futhi bengenakuhlala ndawonye kungcono ukuhlala emhlabeni ngokuthula kunokuhlala esogwene beni na yonke leyo mibuzo ehlukene. Nabanye babashadisa nje noma ngayiphi indlela endala, nabanye ufuna ukubafafaza ngamazi angcwele bese bebabuyisele emuva bese bethi abakaze bashade base bebabusisa bese bebabuyisele ebandleni futhi kunalo lonke uhlobo lokudideka. Kodwa uma kukhona lokho kudideka kungako kuneqiniso ndawo ndawo. Ngiyakholwa futhi ngikusho lokho ngenhlonipho yokuzithoba, ngikholwa ukuthi inkosi lile kimi futhi ngiqiniso futhi uma bekungafinyelela phakathi kwamabandla bekungayidabula into ebizicucu ukuthi mhlawumbe ifanele benjalo. Kodwa kungikaqoka nje kudedela belusi, ngidedela nje abelusi bamabandla bathole ithephu futhi ngibadedele bayidlale futhi manje ke bangahole kusukela lapho kuqhubeke. Kodwa ngithanda nje ukuthi ayipha lokho kukhombisa iqiniso langempela lakho, ngikholwa ukuthi leli yihora la lapho lezi zimfihlakalo zizofezwa khona ziphelelizwe kushaywe kuzo njengoba sishilo kusukela phansi eminyakeni zamatheyipu, njengoba silethe lezo zimpawu ezizikhombisa neminyaka ebandla ezikhombisa futhi manje zibhekene nesikhathi samacilonga ezikhombisa bese ke kuba yizitsha futhi mhlawumbe bezingabeka umhlangano wamaviki amabili futhi sikuhlanganise kokubili. Ngithanda kukuthola ukuthi eshiwe bese kuthi ke ngaphandle lokho ngizama manje ukuba kufakaziswe ngokufundwa bese kwenziwa izincwadi ngakho yeminyaka yebandla, izincwadi eziyisikhombisa zonyaka webandla, amatheyipu ezikhombisa futhi yenziwe kokunjalo. Singayithola nje ishibhe nje ngakho konke singakwenza ukuze wonke umuntu akwazi ukuyithola. Manje ke uma inkosi ilibala futhi ngiqhubeka nizobona ukuthi izinto engizishiyile egameni lenkosi ziyobe zifezeka njengoba nje kwashiwo. Ungazi kohluleke nokho nokunye kwakho kuzokwenzeka kamuva. futhi ngithemba ukuthi inkosi sivumela senze lokho masinge sizobazisa abantu isikhathi ngoba aningi othanda ukuza futhi yezwe lezo zinto futhi ngiyakuthokozela lokho uma kungekho muntu okukholwayo noma okulalela bekungangizisiza ngani mina ngibe lapha ngizwe noma yini ngakho nani yabo bengizoba njengokuphosa isinkwa phezu kwamanzi bekungaba uma kungekho muntu bezokukhola khona-ke bekuyofana nokuphotha amaphalele phambi kwengulube khona kunezinkulungwane eziphindiwe kazinkulungwane ezikukholwayo lokho niyabo futhi zibambelele kulo lonke izwi futhi zithanda ukufaka abaningi impela ngokunokwenzeka uma silungela ukuba nalezi zinkonzo nangikazimule enkosi futhi sithemba ukuthi uNkulunkulu uzosipha khona futhi angifuni ukuba nalokho ngize ngiphefumulele ngokoba uNkulunkulu kukwenza uNkulunkulu unesikhathi sayo yonke into niyabo awufanele uhambe phambi kwakho uma unquma ukolo wakho ngaphambi bafaka okuhlangene lapho kungakavuthwa ulahlekelwa yingxenye enkulu ngokuthe xaxa yokolo wakho yabo ngakho uma isikela selilungele ukuba lihlatshwe phakathi uNkulunkulu uzolihlaba phakathi khona-ke siyoya kovuna kodwa ngenkathi ngizwa ngicindezele kanjalo bengicabanga ukuthi bengizozithintutha kukho esikhashaneni esincane usuku lonke izolo angikwazanga ukususa emqondweni wami ubusuku bonke izolo ebusuku ngaya embhedeni lapho kweleshumi nambili ngqo ngaba nokulala amahora cishe amathathu kuthange futhi izolo ebusuku ngikwazanga ukulala kuyilokhu into ethize ithe kuthe yiphe lokho umshado nesahlukaniso niyabo ngakho ngingi inkosi thando uma lokho kuqhubeka enhliziyweni yami nenkosi ikhombisa ukumye futhi ngakho awu manje-ke ngingathe ngikuthe yiphe lokho niyabo kodwa akhumbulani ukwabefundisi kuphela uzani kodwa futhi nilalele kodwa ithephu uqobo lwayo akuniyabo ngoba iphumela phakathi kwamabandla nokunye kukanje nokunye kuka njalo bese bezidonsela umbono ngowabo futhi ngifuna abafowethu abangabefundisi ukuba babe nalokho esitadini sabo uqobo bese kuthi-ke badedele basukele lapho ngoba yibo onezibopho yibo bathanda ukwedla futhi bayidlale ejajini ezinye zalezi zimanje ya babone ukuthi inkosi itheni ngalokhu umshado nesahlukaniso kugcwele kakhulu kunoma abantu becabanga ukuthi kunjalo futhi kuyohlangana thaca phakathi nalona othi inzalo yenyoka nobuqili yinto efanayo nje iqhubekela phambili nje lokho yilezo zimfihlakalo khumbulani ngezinsuku zengelosi yesikhombisa zonke izimfihlakalo zikankulunkulu ziyakube zifeziwe lezo zinto ezingaziwa inkosi eyiyoziphetha manje okwamanje manje khumbulani ligamenxe lesikhombisa yingengathi liqala khona umhlangano wenu manje futhi neville umonomlelo zo walobu busuku ushumayele yabo ngeke ungithathe ihora noma imizuzu engamashumi amane nanhlanu futhi ngizowutheyipha wonke omunye wawo ngithanda ukulala umfowethu uNeville ngiyamthanda ungumfowethu futhi ngicabanga ukuthi uyisikhulume esiyisimangaliso umfundisi omangalisayo futhi into eyodwa ngumfowethu uNeville engiyithandayo uma esho noma yini uyakuphila akhuluma ngakho manje yileyo into enkulu yazi ngomphilela umfowethu intshumayelo kangcono kunoma ungamshumayeza yona ngokuba nina uqobo lwenu nizincwadi ezilotshiwe ezifundwa ngabantu bonke manje asithi thina ngaphambi kokuba singawaphexa abakhazi kodwa uNkulunkulu uzofanele avule lesi sifundo sesikolo sangesonto ngakho asicele yena nje ukuba enze lokho mawasezulwini thina ngokukholwa sibuka phambili enkathini ezayo ngibuka manje ngokukholwa ngasentweni ethize ezayo nkosi phezu komhlaba okuzodonsela abantu bakho ndawonye uma sibona amabandla amahlelo exozomela kakhulu futhi ehluka kakhulu ngempela kufuqela abantu ngaphandle njengoba kunjalo nje egibhithe ufaro evuka owayengamazi ujosefa njengoba kunjalo ejalimane nasendle erashiya nase-itali abantu baphakamisa ujosefa uhitler nostalin umuzolini ababelizonda ijuda babefanele baphindele ekhaya labo lendabuko uNkulunkulu nezindlela zokwenza izinto esingaziqondi futhi wabacindezela akukho khaya eJalimane yonke into ethathiwe kubo futhi e-Italy e-Russia kungekho ndawo yokuhamba futhi bathunyele muva ezweni labo lendabuko kugcwalisa izi nje Oh, isandla sithandayo sikaNkulunkulu. Kanjani ngezinye izikhathi kubukeka kunonya indlela labo bantu abahlupheka ngayo. Kodwa khona noma kunjalo, isandla sithambile sikaJehova. Hola bantwana bakhe abancane, siyakubonga Nkosi. Manje ngiyakhuleka kuNkulunkulu njengoba ngibona usuku lolo ihlelo licindezela abakholwa, liwaxosha esontweni, lisho ukuthi igama labo lifanele libe phezu kwencwadi yabo, kuke njalo balahlekile. Ningazihlanganisi kalutho leliqembu isandla sithambile kuphela sikaJehova sibaholele emthini wokuphila ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi ngamunye ngiyazi bazokwenza ngoba yizwi lakho futhi lingeke lehluleka futhi kwangathi singaholele emthini wokuphila ukuze sibe ngumudlu wokuphila okuphakade sibone isandla sikaNkulunkulu futhi ngamehlo okukholwa sibuke ngaphambili le kwala mathuza sihamba kuwo namhlanje sibone izwi lithenjisiwe lisihlalele nje
Bless thy word this morning, Lord.
Busise izwi lakho kuyokukusa Nkosi, nemibhalo embala namanothi enginawo ebhalwe phansi lapha. Wakathi umoya ongcwele ungeza manje njengoba ngizinikela mina ukuqoba ukusokwa kolimi nomcabango umqondo. Nebandla ninikela ngezindlebe zalo zokuqonda izinhliziyo zabo sonke kanye ukuthi uzokhuluma kithi ngezwi lakho ngokuba izwi lakho liyiqiniso egameni lezi uJesu Kristu siyakucela amen
Now turn in your Bibles to the book of Exodus.
Manje phenyane emaBhayibhelini enu encwadini kaExodusi futhi manje ngifuna ukufunda ingxenye yombhalo kuExodusi isathuko sesithathu kusukela kwelokuqala kuya kweleshumi nambili. Lalelani nje kulo nisondele njengoba sifunda kuExodusi isathuko sesithathu kwelokuqala kuya kweleshumi nambili. Manje uMose wayaluse izivu zikaJetiro umkhwe wakhe umpriest wakwaMidiyani waziquba izimvu waya ngaphambili kwehlane waze wafika entabeni kaNkulunkulu eHorebe wabonakala kuwe ingelosi yenkosi langabini lomlilo livela phakathi kwesihlahla ne wabuka futhi ibheka isihlahla zavutha umlilo kepha isihlahla asiphelanga nokho Wayesathi uMose mangiphambuke ngiye ngibone lezi sibonakalise esikhulu ukungukuthi isihlahla si ukuba isihlahla asishingani inkosi sibona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka uyocizelela kuloko
And when the Lord saw that he turned aside
Inkosi sibona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi Mose Mose wathi ngilapha
And he said draw not nigh
Wayesathi ungasondeli lapha kodwa gumule izicathulo ezinyaweni zakho ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele
Over he said I am the
Wathi nginguNkulunkulu kaYihlo, uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, noNkulunkulu kaJakobo. Mose wasitha ubuso bakhe ngokuba wesaba kumbheka uNkulunkulu.
And the Lord said
Yayisithi inkosi ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami baseGibhithe ngizwile ukukhala ngenxa yabacindezeli ngokuba ngiyazazi usizi zabo.
Nam come down
futhi ngehla kuba ngibophule ezandleni so wasegibhithe ngibakhulule kulelozwe ngibayise ezweni emihle izwe elibanzi nezwe lichichima ubisi nezinyosi indawo yamakhanani amahethi mahivi majebusi
now Therefore behold the cry
Manje ngakoke bheka ukukhala kwabantwana bakwaIsrayeli sekufike kimi futhi ngikubonile kugcindezela baseGibhithe ababacindezela ngakho
Come now therefore and
Ngakho hamba manje ngiyakukuthuma kuFaro
Notice I have come down
Ngiyaqaphela na ngehlile kodwa ngithuma wena uNkulunkulu ihambe simweni somuntu hamba angifunde iverse leshumi futhi ngakho hamba manje ngiyakukuthuma kuFaro ukuba ukhiphe eGibhithe abantu bami abantwana bakwa-Israyeli
Moses said unto God
Mose wayesethi kuNkulunkulu ngingubani mina ukuba ngiye kuFaro ngikhiphe eGibhithe abantwana bakwa-Israyeli na
And he said certainly I will be with thee And this shall be a
Wathi, ngiza kuba nawe ngempela. Lokhu kuyakuba lupha kuwe ukuthi ngikuthumile. Nxa uphuma ngiyaxolisa, nxa ukhiphile isizwe eGibhithe, niyakumkhonza uNkulunkulu kulentaba. Ngingaqaphela ngaphambili, kodwa ngizwa ngiphefumulela ngokujule kakhulu kukamoya kulokhu kusa. Ngikubambile lokho ngaleyo nkathi nje. UNkulunkulu ethumele inceku yakhe ibuyele lapho eyayikade ibaluleke khona. Uyinika isibonakaliso sentaba.
Never noticed it to just then.
Ngigazi ngikuqaphele kuze kwabanga leyo nkathi nje. Lolu kuyakuba luphawu lwaphakade kuwe, niyabo?
Now we're going to speak this morning. On the subject of
manje sizokhuluma kulokhu kusa ngendaba yokuphumula esibili lwabantu bakaNkulunkulu noma ukubizelwa ngaphandle kwabantu bakaNkulunkulu uExodus kuchaza ukuthi okukhishiwe obizelwe ngaphandle ukususwa e
And I want to use that as a subject.
Futhi ngifuna ukusebenzisa lokho njengendaba yokuphumula esibili lwabantu bakaNkulunkulu
Now they've had many exodus of course
Manje babekade benezimpumo eziningi kusobala kodwa ngikhuluma ngesikhathi uNkulunkulu ebiza uphume ukwehlukana nalapho ababekhona ngenkathi yamanje lapha uNkulunkulu ulungiselela ukugcwalisa izwi lakhe lobuNkulunkulu elitshenjisiwe ayelinika u-Abrahama naku-Isaka nakuJakobe Minyaka, makhulu eminyaka, hayi esedlule. Kodwa lokho uNkulunkulu akasikhohlwa neze isithembiso sakhe enkathini yonyaka, isikhathi esifanele. UNkulunkulu njalo wenze isithembiso sakhe sibe ngesiqinisileyo.
Therefore you can rest assured that what
Ngakho ke ungaphumula uqiniseke ukuthi uNkulunkulu akwethembisile kuleli Bible uzokwenza. Asikho nje isidingo sokuzama ukucabanga noma yini nge futhi uthi hawu umprofeti waye mhlawumbe wayenephutha noma lokho bekungeke kwenzeka kulolu suku kwakubukeka kungena kwenzeka cishe impela ngaleyo nkathi kungena kwenzeka kakhulu kunoma kwenzeka manje kodwa uNkulunkulu wakwenza noma kanjani ngoba wethembisa ukuthi wayezokwenza futhi bukani ukuthi kwenza kalula kanjani ngehlile ngikuzwile kukhala ngiyasikhumbula isithembiso sami ngehlile ukuba ngikwenze futhi ngithuma wena Wenze ngizoba nawe ngempela ngiyoba nawe obami awubungasoze umkhono obungasoze bedluleka buyoba nawe noma ngingabuyaphi ungesabi niyabo ngisele kukhulula ngiqinisekile ukuthi umqondo wokomoya wakubamba lokho niyabo niyabo ngizothuma wena kubolethe abantu bami ophumweni ubabizele ngaphandle futhi ngiyoba nawe Manje ukuthi singaphumula kanjani kanjani ukuthi ukhola kungakubamba kanjani lokho la yabo uNkulunkulu uzokwenza ukwethembisa Mina ndabo ukuthi kanjani ukuthi izimo siyini noma ukuthi noma ubani omuye uthini uNkulunkulu uzokwenza noma kanjani ngoba wethembisa ukwenza Futhi ukwenza kalula kabi lokho kwekwaqa ukuqonda komqondo phucukile obuyozama ukuzindla ngakho kungaba kanjani na ngiqondile ukuthi indoda manje enokahle umqondo uqinile ifunde kahle ukuthi leyo ndoda ayiyi ukuqonda lokho kulungile futhi uyabangalisa ngoba nje uma isebenzisa lokho ukuba ingazidli kodwa leyo mpucuko enayo ukuba ikhole uNkulunkulu ngokuphendulele ebululeni bokulalela lokho kusho uNkulunkulu futhi kukhole impucuko yayo izoyisiza ke Kabelani kodwa uma into leizama ukuzidla bekungeke kwenziwe khona ke lokho kuyiqhubela kude loNkulunkulu njalo njalo ngaso sonke isikhathi uma izama ukulalela yini ukuqonda kungokwayo yebo uma ungaqondile iBhayibheli lisho into ethize igcizelele nje amen yeke nje ihambe kanjalo manje sikudleni sokubhekisela kule mibhalo ungayibhala phansi kulesi sifundo sesikole sangesonto kodwa ngingathanda mhlawumbe uma uthanda ukubona kodwa kuqala ngineminingi kakhulu lapha
asi
ngabami kokuba zithole lolu phumo oluchaza ukuthini ngizofanekisa uphumo manje uphumo ngaleyo nkathi neyophumo manje futhi sibhekisise ukuthi aluhambisani yini ncamashingo kulinganisana
One of them is natural.
Impela zenza ngokwemvelo uyakufanekiza futhi ngokufanekiswe kwaba ngokwempela kokomoya uphumo lokomoya yamangalisa ukubona izinto kaNkulunkulu bengasho kanjani noma ubani ukuthi aliphivumulela na lokhu wakukutsha kube seminyakeni ngamakhulu ngamashumi amabili nesishiyagalombili edlula niyazi nokuthi wethembisa kanjani nokuthi wenzeni futhi wakweneka lapho ukuba kube isibonelo ukuthi wewe wenza sithunzi sele thizi ukufakaza ngokwangempela ngifika kulokho kulobubusuku phakathi kwenyanga nelanga inkosi Thanda Kodwa kuqala sifanele sibuyekeze uGenesis ukubona ukuthi kungani babesezandla eGibhithe kungani abantu bakaNkulunkulu babenza phandle kwalelo zona Beleni uNkulunkulu wawethembisa lokho khona lapho lapho kuqala kwakukhona noAbrahama uIsaka noJakobe ePalestine uNkulunkulu wabanika leloze wayesethi yilo leli wo manje ke kungani abantu bengabanga sendaweni uNkulunkulu abahlinzekela yona na
That's a question of today also
Lo ngumbuzo namhlanje futhi uNkulunkulu usinika iPentecost usinika incwadi yezenzo usinika ubongcwele ukuthi wola futhi asiqondise usinika izwi futhi kungani singaphandle kwalo na kungani ibandla lingaphandle kwalo na kungani ibandla likhulu lamaKristu lingaphili futhi njengencwadi yezenzo liveza into efanana kunesiki sizathu sakho Sonke siyazi ukuthi siyahlakazeka futhi sisesimweni sesisabekayo nesimo sesabeka kakhulu impela ubuKristu bake baphila kuzo sinamhlanje futhi sisekhona impela kwini noma ngenqameni lo lokukhulu kwahlulelwa okwesabekayo kuhlalela ibandla Futhi ngabami kokuba lokhu kwahlulela kwenzeke uNkulunkulu ubiza uphumo njengoba nje enze ngaleyo nkathi izono zama-Amori sasinqobelana ngakho ubiza uphumo lokomoya manje ake sibuyele emuva umzuzwana nje ngomfanekiso futhi sithole
All because of the jealousy of the people.
Bonke ngenxa yomona womfo wabo. Ingalesi sizathu izweni wayesegibhithe ngalesi sikhathi ngaphandle kwezwe. Khumbulani, izithembiso zikaNkulunkulu sasingukuthi inqobo nje uma babehlezi kulelozwe.
Now can you see what we were speaking
Manje ningakubona bese kukhuluma emkhulekeni imizuzwana embalo edlule na ungani uNkulunkulu waze wayenze likhulu inhliziyo kaFara na ubuyisela abantu ezweni lithenjisiwe ngaphambi kokuba babusise ukuletha uMesiya kubo kwathi ngakakwenza kanjani ukwenza likhulu inhliziyo kaHitler ukuba amelane neJuda kanti wayeyijuda uhhavu kwayena uqoba na Kwathi ngakakwenza kanjani lokho uStalin umuzwe lini na?
See people that's not inspired like a nation.
Yabo abantu abafefulelwe njengesizwe baba uNkulunkulu uzothatha izinto abaphila ngazo imithetho yezwe izikhathi eziningi ukwenza izithembiso zakhe zibe yiqiniso.
So you had the hard-nosed dictator's heart.
Ngakho wadinge kazeze likhulu izinhliziyo zalabo ndlovu kaPikisi ukuxosha iJuda libuyele ezweni elitshenjisiwe. Kwadingeka kube ngalendlela. manje siyathola ukuthi ukwedla uJoseph. Siyayazi indaba njengoba sibuyele kuGenesisi, ningakufunda ngoba ngileyithi kancane kuqala kulesi sifunde side sesikole sangesonto, futhi ngizozama ukushesha.
Abelani
manje, fundeni indaba uma ningayifunda kaJoseph ezala muva kubafowabo, elandela umcina, umqondo wokomoya uzokubamba lokho khona manje. Wayengesuye umntwana wokugcina, uBenjamini wayenguye. Kodwa kuxoshelwe esantweni ibhekisisana, uJosefa noBenjamin babengabafowabo begazi ngokugcwele, nababili kuphela ababengabafowabo. Bazange uBenjamin athole ukwazisa waze wahlangana noJosefa. Naphezu kwabo bonke abanye, uBenjamin unikwa ukuphindwe kabili kwayo yonke into uJosefa ayinikezelayo. Kulungile, qabelani manje, siyakuthola lokho ezansi lapho, babe wazuza kubafowabo ngenxa yokuthi wayengomoya. Wayeyindoda enkulu, nokho ezijobe kunazo zonke izigejane, nomncinyane wezigejane, futhi bamzole ngaphandle kwesizathu, babengafanele bamzole, babefanele bamhloniphe. Ngoba bamzondelani, ngoba wayengumfowabo na, akusikho lokho ngempela. Bamzonda ngenxa yokuthi uNkulunkulu wasebenzana naye kakhulu ukwedlula akwenza kubo bonke abanye, yabo? Umnika ukuqonda kokomoya, wayekwazi ukuchaza amaphupho ngokuphelele, futhi wayekwazi ukusho izinto zingakenzeki ezazizofezeka ngokuphelele ngayo impela nje indlela ezaziyiyo, futhi wayengancengi, wabona iphupho nalezo zithungo zikhothama phambi kwezithungo zakhe. Nabafowabo bamthuthelela-ke bathi, ngiqagele manje-ke wena mgingqi kamgcwele omncane, ngamanye amazwi siyodingeka sikhothame phansi phambi kwakho kolukisuna, kodwa yileyo ndlela okwenzeka ngayo, niyabo? Zazi yonke zikhothame kanjani lezo ziqhwaga ezinkulukazi phambi kwalowo omncane, umfo yize emi lapho na, kodwa zakwenza impela, zakwenza futhi zanxusa isihawu. Kodwa wayengakangeni emandleni, nokho niyabo, ngayo nkathi wayesesesimweni sokuba ngumntwana nje kuphela. Nezokuthi-ke siyathola ngokwenza lokhu ukuthi uJosefa wasuswa phakathi kwabazalwane bakhe amahlelo, wayeseziphumela ngesingaye, niyabo, abafowabo bonke ezweni. Bese kuthi-ke nako kufika into enkulu kangaka. Siyaqonda ukuthi i-Israyeli inqoba nje uma babehlala endaweni yabo yokuhlala futhi bagcineke. Manje leyo yinto eyodwa enje ukuhlala endaweni ngokwendawo eyiyona yona, kunjalo. Kodwa baxosha umoya. Bacavile namhlanje ngokwendawo eyiyona yona, yazi ukuthi bayini ngomqondo wezihlakaniphi zeBhayibheli, kodwa akukho moya. Benqaba uJosefa, bamxosha, babengafuni kuzihlanganisa ngalutho nako. Isigejane sabagingqiki abangcwele, azifuni kuzihlanganisa ngalutho nakho. Bamxoshile esantweni, bathengisa ngaye ezweni, babephumile enhlanganyelweni yabo. Manje, ngokwenza lokho, babekhipha endaweni, behlisela eGibhithe kamuva. Manje, indaba yalaba bafowabo abanomona impela ingakhalinseka kakhulu nohlangothi lwangokomoya lwayo namhlanje. Sonke siyakwazi lokho, lo ngumona uqobo, akusibo ubumsulwa ngomdala okungcolile, umona ongamanyala, niyabo, akukho bumsulwa emoneni, niyabo, akulutho kodwa umona ongamanyala.
When they see the same Bible
kalibabone ibhayibheli elifana nemvelo kaNkulunkulu ofanayo waloba ibhayibheli eziqinisekisa yena ukuqobo bese ke benqaba lokho ngaphandle kwesizathu okumsulwa awu akumsulwa njengoba ngishilo ngumoya ongcolileyo Nibhekisise uNkulunkulu ephilisa abagulayo, evusa abafileyo, uNkulunkulu ofanayo owayephila ngezinsuku zabapostoli, ivangeli elifanayo abali lobayo, ngalolu hamba lokomoya, uNkulunkulu ofanayo owenza into efanayo. Ngakho abalutho kodwa umona uxoshwa esentweni futhi asizukuba nakho phakathi kwabantu bethu nebo babaxosha. Bacabanga abazalwane ukuthi babengazoze bamsebenzisa umuntu enjengalowo ngakho animsusi ngani nje yilokho-ke into efanayo yenzeke namhlanje bacabanga ukuthi ngenxa yokuthi amabandla ethu seliphenduke isihlakaniphi ukuthi sinezixuku ezigqoka kahle kwedlula zonke inhlangano enkulu kunazo zonke abefundisi abasimati kakhulu impela ukuthi asinakho ukusetshenziswa kukamoya ongcwele ngendlela owuyiyo emuva lapho ukuthi bagcwele ngamanye amazwi izenzo sikhuluma kakhulu kunamazwi ukuthi amakholeji abo futhi owabo ubuchopho bobubona nokuhlangana kwabo ndawonye nokuxoxa ngale nto bakwazi kakhulu ngemiqondo yabo uqobo izihlakaniphi ukuhlela kahle ibandla ngokwenqubo kangcolo kunoma umoya ongcwele ubungakwenza ngakho basawudingi uyinto esingayidingi namhlanje wona izinsuku zalokho dlule manje lokho akunjalo nje na aziwudingi umoya ongcwele ukuba uphile siyabagulayo zinodokotela aziwudingi umoya ongcwele ukuba ukhulume ngezilimi zonke zingabantu abahlakaniphile futhi umaneze nithatha kuwe impela umgogodla wenu intabo yokuphila Jesus wathi kuwo amaJuda ngezinsuku zakhe anikufundanga lokho itshe lancatshwayo lihitshe lekube liyinhloko sonke esakhiwe esihlezi phezu kwalo manje niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na nginokuqinisa ukuthi ningakubamba lokho ukuthi izizathu zakho manje yingoba becabanga ukuthi babengasoze babe nesidingo sawo asibadingi abakhuluma ngezilimi asibadingi abahumushi bezilimi asisabadingi abaprofeti bethestamente elidala ukuba basihlele kahle ngokwenqubo ngomoya ongcwele siyawuqonda yabo bazithathele inqubo eyenziwe ngumuntu ukuthatha indawo kamoya ongcwele ngakho-ke kunabantu eqekiwe onamagama abencwadini yokuphile ewulu bangehambisani nalokho banomqondo kamoya futhi ngakho-ke bangehambisani nalokho bake kumela kunendaba uma uyise nonina wayephinda kunoma yiliphi ibandla lenhlangano uma ibandla lenza lenza mhlawumbe belingeke lakukhuluma lokho kuzwakale ngo wochabo bangeke bakukhulume kuzwakale ngo kodwa izenzo zabo ziyakufakazisa nandi izwi nomongcwele uyakufakazisa phakathi kwalabo lapho engabaqoqela ndawonye ukuthi usabaphilise abagulayo futhi avuse abafileyo futhi akhulume ngezilimi futhi akhiphe amadimoni ngakho kuncike ukuthi yini engaphakathi kubuntu inkosikazi i-Aden Pride lapho ecabanga lokho ngolunye usuku ehlezi phandle lapho ekuhambeni ekhipha utshani ngenkathi esika utshani ngedlula eceleni kwakhe ngo wayengangazi futhi ngamyeka nje waqhubeka ngangibhekisisa manje qaphelani umoya ongcwele emsebenzini womkhulu ibandla lizokuthi alimdingi umoya ongcwele amabandla ayokutshela lokho besilisa bangasukuma futhi bakunike ingxoxo yezihlakaniphi kakhulu bangacisha impela bakwenze uyikholwe manje ake sibe lapho umzuzu akashongo yini ujesu ukuthi ababili bayosondelana kakhulu kuyodukisa nabakhethiweyo impela uma kwakunokwenzeka izingxoxo zezihlakaniphi ziyoshelela kakhulu ukuthi kuyo uyodukisa abantu ivangeli ngabe silisa abanga phathelelozi ngendlela njengaleyo ukuthi ubengenza cishe impela noma yimubi umuntu esihlakaniphi uma nje wathembele ezihlakaniphini zabo bayolahla umoya ongcwele futhi bathatha indlela yendoda siyakubona lokho manje leyo yinto efanayo abayicabanga ngoJoseph futhi bamsusa futhi ezantsi eGibhithe ukuthi singacabanga kanjani ukuthi ngingawachitha kanjani amahora beningahlala lapho iminyaka emithathu futhi ngingasuki neze kuleyo ndaba imini nobusuku futhi nibe nisalokhu nithola iminyombo kamoya ongcwele mqondo wakomoya ungabuka ezantsi eGibhithe futhi ubone lokho kuhlushwa kuqubuka ungabona ujosefa esuswa ukuze kuqubuke ukuhlushwa bese ke ubona unkulunkulu nesondo lakhe emasondweni yonke into ihambahamba nje ngokupheleleyo bona upotifara kungaba ujosefa ubone lawo manga eqanjwa futhi ubone ujosefa entilongweni netshebe yakhe iyakhula waxoshwa phakathi kwabafowabo khona manje ke khona manjalo unkulunkulu wangena niyabo ukuthi singalibona kanjani lela sondo emasondweni lihamba icala likhulu kankulunkulu ihambisa yonke into enyuka kulolu phumo kuya kulesi sikhathi lapho ayezobiza abantu bakhe babuyele ezweni futhi babuyele endaweni esikhundleni lapho ayengababusisa khona futhi abeke phakathi kwabo lo athembisa ukuthi wayezombeka phakathi kwabo babefanele babesezweni labo khumbulani babefanele baphume ezweni ababekulo futhi bangene ezweni lesithembiso ngaphambi kokuba umesiya wabo othenjisiweyo aze akwazi ukufika nebandla lizafanele lenze into efanayo liphume kulelo qebu labancane liwelele esithembisweni ngaphambi kokuba umesiya aze akwazi ukubonakalisa phambi kwabo niyakubona na Ngubile kubamesiya ubonakalisiweyo yenze ibandla lilungiselele umntobakazi uzifazane ashade nendoda bese phikisana nayo bekungaba uhlobo oluthize lo lokuqophisana ngokuqhubekayo kodwa uma indoda nomkayo intombi yayo eyayo ethembisene nayo uma bese kuzwanele kuphelele njengomphefumulo wodwa nomqondo wodwa ngoba bazobanyamanye manje ke uma ibandla lingangena kuzwanele kunjalo noNkulunkulu kuze kuthi kubonakaliswa komyeni kubonakaliswa kumlobakazi ngoba bazoba munye isifundo sikhulu kanje pho kulungile manje kumlalo umqondo wakomoya ucosha lokho ngasibona izifanekiso nokuyiko ngempela bese kucosha ngokukodwa nje besingahamba amahora kuko bekusisani ukuthi kwenzekani futhi kungani silinde yonke le minyaka selokhu kwaba yilo mthombo wasegwadule wesikhathi na niyazi ibhayibheli likhuluma ukuthi ibandla labalulekele ehlane laphe lalondliwa khona isikhathi nesikhathi futhi kwenzekeleni konke lokhu na ukuze niyabo kusalokhu kuyisondo likankulunkulu emasondweni Kungani uNkulunkulu engakwenzanga lokhu kudala uma besilisa behlala phansi nje namapensela na nabesifazane futhi bazama kudweba nje isikhathi na njengejudge uRutherford namaningi awo ukuthi uJesu uza ngo-14 no Martha Shimtin khona emuva kwalokho kanjalo njalo zonke lezi zikhathi Futhi yebo uma nihamba ngalokho abazame ukufanisa ngakho umbhalo yebo bawona ufihliwe ufihliwe ngempela futhi ungakwenza kanjani umbhalo uhambe uphikisane nawo uqobo. Kanti uJesu wathi akukho muntu owazi umzuzu noma ihora. Niyabo, niyabo, bathela nje uphisa wodwa umbhalo bese bewubamba. Ufanele uthathe yonke into. Manje-ke uma uNkulunkulu ekulokho, wena-ke uNkulunkulu uzobonakalisa lokho ukuthi kuyiqiniso. Njengoba kuphilisa ngokukaNkulunkulu, uma kungesilo iqiniso, wena-ke akusilo iqiniso. UNkulunkulu angazi ukuzihlanganisa ngalutho nakho. Kodwa uma ilibonakalisa ngokuthi liqiniso, khona-ke liqiniso. Njengoba nje uJesu uNkulunkulu wathi uma ekhona phakathi kwenu ongumprofethi noma ongomoya, ngiyokhuluma kuye futhi akushoyo kuyafezeka, khona-ke likuzwe. Yilokho-ke, kodwa uma iziprofetho sakhe siyiphutha, khona-ke uNkulunkulu angebe nephutha. Ungongena siphele ongenakuphosisa wena mali yonke futhi angebe nephutha. Ngakho uma into nikhuluma, khona-ke kukhombisa indoda. Uma ikhuluma amazwi angawayo kuyohluleka, kodwa uma ikhuluma amazwi kaNkulunkulu kungeke kwahluleke, ngoba nguNkulunkulu okhulumayo. Manje-ke kuphefumulela kwakhe kuvela kuNkulunkulu futhi kuzofanele kube ngokuqinisile. Yileyo ndlela uNkulunkulu athiwa kukhulunywe ngayo. Yileyo ndlela eTestamenteni elidala wathi uma bengakhulumi ngokomthetho nabaprofethi kungoba bengenakuphila kubo, akukho kukhanya kubo. Kunjalo bazofanele bakhulume ngokomthetho nabaprofethi. Nesiprofethi okumbe noma yini kufanele kube ngokwezwi, uma kungezikho kuyiphutha. Niyabo, manje sitshela ukuthi konke lokhu kwenzekile ngoba kulindele isivuselele ama-Methodist, Luthela, ama-Baptist, abakaCampbell na nabehlukene babe nezivuselele ezinkulu. AmaNazarene, Primo Holiness, ama-Pentecostal, bonke babe nezivuselele ezinkulu, kodwa uphumo olukhulu alukafiki. Ngani na? UNkulunkulu watshela u-Abrahama wayezomgcina ezweni ngayo leyo nkathi, kodwa ububi bama-Amori babungakagcwali. NoNkulunkulu ulindile ngokubekezela. Labo bantu bezama ukufanisela bangawubona umbhalo ugijimela entweni ethize ngqo, ugijimela entweni ethize ngqo, bathi yilona usuku, yilesi sikhathi. Kodwa ngiyehluleka ukuqonda ukuthi ububi bama-Amori abukagcwaliseki. Iminyaka engamakhulu amane babeyohamba behlela lapho eGibhithe futhi bakhishwe, kodwa empeleni bahlala iminyaka engamakhulu amane namashumi amane ngenxa yokwenqatshwa komprofethi. Bathi ngekaba hlupheke eminye cishe iminyaka engamashumi amane ezansi lapho ehlane ngaphambi kokuba uNkulunkulu bakhiphe. Moze wayephanga ehlane iminyaka engamashumi amane ngaphambi kokuba aze abuyele muva ukuba khulule. Niyabo, iminyaka engamashumi amane yedlule lesikhathi yedlula ngenxa yokuthi benqaba umlayezo. Manje iminyaka engamashumi amane esikhathini sikaNkulunkulu ibingabacishe imizuzu owodwa nohafu esikhathini sethu. Kubehluka ngako-ke iminyaka ezinkulungwane usuku olulodwa kuphela. Nabo ngeke kwaba ngisho ngumzuzu ucishe impela. Qaphelani kulokho. Manje sishiye isikhathi. Kanti na uNkulunkulu ubebekezele uyindile ebhekisisa, akuthi iLuthela ivuke evuseleleni bese ihlela, akuthi ama-Methodist avuke evuseleleni ayahlela, akuthi John Smith ibandla le-Baptist livuke nemvuselelo enkulu liyahlela, akuthi ama-Pentecostal avuke nokubuyisela kweziphiwo ayahlela. Sekuze kuthi ububi bugcwale phambi. Manje-ke uNkulunkulu usekhathele. Manje-ke nakho kufika uphumo, futhi siyakubona ukuthi abantu qobo lwabo bayabona emuva phansi emgudwini wesikhathi ukuthi into iqalekisiwe. Bathela izigaxa nengubo ecelisekile yaseBabiloni futhi naleyo yinto eqalekisa phakathi kwabantu. Nxa amadoda izama ukujovela imicabango yayo uqobo ngezinto, sifanele sihlale nalelozi. Lokho yimiyalo kaNkulunkulu kwakukuthi ningathinti lutho kulowo muzi, lowo muzi oqalekisiwe ningawuthinti. Uyekeli kanjalo. no-Akani wacabanga ukuthi wayengalithatha leli golide bese hlala ngokuqotho kahle njengalo lonke izwe nengubo ecelekile yaseBabiloni. Oh, kwa-Akani amakamu, niyabo? Kodwa into iqalekisiwe futhi ngokuqhubekayo iqalekisiwe yaqalekiswa kusukela kuwo impela umkhandlu waseNaisiya. INaisiya eRoma ibilokhu iqalekiswa selokhu kwasukela lapho. Kodwa uNkulunkulu uyekele ububi wagcwala swi sekuze kuthi izikhathi zama-Amori azigcwaliseke. Futhi manje noma ubani nokuqonda kukamoya, kumbula ngilokhu ngicaphune ukuqonda kukamoya, ningabona ukuthi ububi balesi sizwe bugcwala swi. Sihlela futhi sahlela futhi sahlela futhi sahlela futhi manje sesenza umfana ndawonye futhi sijoyinana nenye inethize. Ububi bugcwala swi sekuyizikhathi zobhumu, izikhathi zokubizela ngaphandle kuyiwe ezweni elithenjisiwe. Hayi izithembiso elinge nje yizo kuya kulo, kodwa ayikhaya isikhathi seminyaka eyinkulungwane, isikhathi sokubizela ngaphandle. Ububi balesi sizwe ngishaya okubunge futhi kulobu busuku, iNkosi ithanda bugcwala swi, singcolile. Wena uthi vote uBranham isizophila kusena? Yebo mnumzane, impela. Wena uthi njengesakamizi sase-United States awufanele usho lokho. Manje ke u-Elijah wayengafanele abize isiqalekiso phezu kuka-Israyeli, naye ngumi-Israyeli ngaleyo nkathi. Bonke abanye abaprofethi babengafanele beze baqalekise leso sizwe ababengama-Israyeli phansi kwaso. Kodwa bakhuluma kuphela, hayi imicabango yayo uqobo, kodwa yizwi lenkosi, niyabo? Kuya ngokuthi kudonsaba ukuphefulela kwakho, kuya ngokuthi kuza kanjani. Uma kuphambene nezwi kuyeke kanjalo. Ngicela noma ubani ukuba afakazise ukuthi lokho kuphambene nezwi. Elishawo yini iBhayibheli esambulweni seshumi nantathu na? Sibonakala lapho-ke lesi sizwe. Lesi sizwe singunombolo ishumi nantathu, isizwe sesifazane ngowesifazane eBhayibhelini. Ngowesifazane usazinhlavini zakini zemali, isizwe sowesifazane. Ilapho kubola kwabesifazane kuqala khona, kuqale lapho kuphela khona. Ukubola kwaqala eEdeni ngokulikholwa ngokungesikho izwi likaNkulunkulu. Naku lapho esakuthamisela khona abashumayeli besifazane nayo yonke enye into. Amanyaleza aphuma ngqo eHollywood, isizwe sibi kodlula zonke ezweni, eziningi izehlukaniswa lonke izwe lingihlanganiswe ndawonye. Nebo, kungani na? Nizothola ngolunye lwalezi zinsuku, iNkosi ithanda, nizobona ukuthi kungani le nto eqalekisiwe. Ningabubona ububumbutho bale nto yesahlukaniso sathana kugubezele ngayo amehlo abantu. Sisehoreni elisabekayo, ukuphela kwethu sekucishe impela kuba seduze manje. Ngiyakholwa babolile, babole phuhlu. Sibonakala esambulweni seshumi nantathu, nombolo eyishumi nantathu. Futhi khumbulani, savuka njengewundla, inkululeko yezenkolo. Kodwa ke samukela manje esilweni umfanekiso njengaso, futhi sakhuluma ngalo lonke igunya, futhi senze izinto ezibolile ezifanayo isile esazenzayo phambi kwayo. Bese ke lingitshela ukuthi akuprofethiwe ngalesi sizwe na? Isimo sama-Amori sesithi azivuthwe nje ngoba sebevele basebenza kuso. Futhi ngisho nopapa wethu omusha, inhloso yakhe enkulu kuhlanganisa ndawonye abazalwane. Futhi esemlemvele kuyini eyakwenziwa, kodwa emehlweni kaNkulunkulu kuphambene nomoya engcwele. Singeke saxubana nalokho. Nawonke amabandla ayobizela kulowo mfela ndawonye, khumane kuleyo nto ngokukhulu kushesha ningakwenza. Niyothatha uPaulo silo, ningazi ukuthi nenzani. Phumani kuyo. Njengoba ukuthi umkhono komoya kubamba, ngiqinisekile ukuthi ndiyakubamba. Kodwa ngiyamangala ngaphandle lapho. Noma kanjani, ningeke navakashela zonke izizwe. Ningawuthumela amatape kuzo. UNkulunkulu uzoba nendlela ethize ukubamba lo mqondo phandle lapho, lapho leyo mbewu ihlanyelwe khona. Kunjalo. Nje kukhale ngokushaya, ziyambile, ithathe kuphila. Josephazana omncane emthonjeni wathi, nakho wakubamba. Kumani kuleyo nditakisiwe iqalekisiwe ngitshele lapha yodwa yake yawa yayizivuka futhi ngitshele yodwa yake yavuka engawanga ngakho ngingabona ukuthi into eyiphutha kulungile ububi babungakagcwali nokho baba Amori ngakho bathi ngeke balibale futhi balinde ngaphambi kophumo kodwa-ke nkathi ama-Amori athola ububi bawo sebugcwalisiwe khona-ke nako kufika uphumo lokomoya noma uphumo lokwemvelo okuholela abantu ezweni lokwemvelo lapha uma-Amori wokwemvelo wake wakha abiza lelo ngezwe lawo nobubi behlelo lama-Amori azibize ngokuthi iba kuze kube manje sekuze kuthi ububi bawo sebutha bugcwaliseke kuzophuma lapho uNkulunkulu ezakhombisa kukhona ukuthi ubani ongubani lapho ibandla iqobo lalo umlobokazi kajesu kristu ayokhishwa uphuma engele zele litshenjisiwe ekhaya likababa kule zindlu eziningi kule ndawo akuthi ngeke kuye lapho futhi ule njengoba benze sekuvele kulungisiwe uma le ndlu yokuhlala eli dokotela lasemhlabeni elidilizwa sinenge esivele ilindele ngilapho-ke nani niyoba khona uphuma lukhulu seleseduze bhethisani ukuthi uNkulunkulu walenza kanjani lelo phuma ukuthi ukuthi malungiselelo mane wenza futhi sitatisha umzuzu nje manje-ke bukanamhlanje kulungile gabrani ngaphambi kwalolu phumo nakho kwavuka ufaro owayengamazi ujosefa niyabo ufaro owayengamazi ujosefa owayengamazi ujosefa wayemelekile ujosefa na ingxenye komoya kulolu phumo lokomoya nako kuvuka manje siyinkululeko isifazane wayondliwe isikhathi isikhathi nokwehlukaniswa kwesikhathi kodwa ekugcineni nako kuvuka ujos noma undlovukayiphikiso kufaro owayengayazi inkululeko yezenkolo ebahlanganisa ndawonye ningakuyeki kunedlule nako kufika isikhathi lapho kwakukhona ufaro kuqala wathi-ke kafike nezinhlangano zaphila kamnandi zaphila njengegatsha elifakele emvinini wangempela ubukristu kodwa lisalokhu lithele izithelo zalo zasekuqaleni abesifazane begqoke uhafa besilisa isihlakaniphi futhi bephika amandla kamoya kodwa iphile phansi kwegama lebandla lamakristu ngumvini ofakele kodwa umnini zivini useyeza manje ukuthela lo mvini njengoba athi uyakwenza bonke labo abangenasithelo uyanqunge phonse emlileni futhi aqothulwe kuyinto embi kabi ukuzwe kodwa iqiniso ngezinye izikhathi libukeka liyinto embi kabi njengoba ngilitshelile ukuthi uNkulunkulu ubathatha kanjani abantwana bakhe bedlule emanzini ajulile nezihlabathi ezinodaka lezinto ukwenza ngaleyo ndlela khumbulani imbiza ifanele ibhidlizele ekuthuthumeleni izithungo izincezu ezincane ukuba iphinde ibunjwe futhi iphinde icweliswe kubuke sengathi kuyinto esabekayo ukuyibhubhisa kodwa ifanele yenziwe kanjalo ukuze kutholakale imbiza iphinde yenziwe futhi isitsha kumbe noma ngabe yini oyenzayo kwaba lo faro avukayo wayengamazi ujosefa nalokho kwakungukuqala kokuqala lokho kwakungukuqala kophumo futhi nxa leyo nto iqala kubumbeka phansi kwakwamandla ezombusazwe iqala kubumbeka uNkulunkulu uqala kulungela ububi bama-Amori bagcwaliseka isikhathi athembisa ngaso u-Abrahama sagcwaliseka nesikhathi sokukhulula sase siseduzane
permitted a Pharaoh to raise up.
Nkulunkulu wavumela uFaro ukuba avuke owayengamazi uJosefa noRamsesi wazalwa futhi wali nje emva kukaSeti kufika uRamsesi noRamsesi wayeyilowo owayengazazi izibusiso zikaJosefa.
Futhi
wayengazi ukuthi ikangothi langokomoya lalungaphi, wayeyizihlakaniphi sezombusazo kuphela ukuthi wayekwazi ukuthatha i-Ethiopia na wonke amanye amazwe phansi kwamandla ezempi, futhi yilokho kuphela ekwazi, wayengamandla ezempi futhi ngicabanga ukuthi uma noma yimuphi umuntu nongomoya ubengebona ukuthi kwenzekani manje. Sithole uFaro ongayazi kululeko yezenkolo. Ngenkathi umongameli wethu ethatha isikhundla sakhe akafunganga kulokho ukuthi wayekholele enkululekweni yezenkolo. Kuthiwani ngolunye usuku ngenkathi zazinalo mbuzo wokwahlukana ezansi ningizimu na? Ngenkathi lo mbusi wase-Alabama. Ngivisa sengathi bengingakhuluma kulo mfundisi lo Martin Luther King indoda ngaba kanjani kumholi futhi holela abantu bayo gibele lokufana. Uma labo bantu babe izigqila bengiyoba sezansi lapho ngikhumbule ibhantshi lami ngishaya ngisusa ngenzela labo bantu. Abasebe zigqile bayizakhamizi zesizwe umbuzo wokuya esikoleni. Labo bantu uma belenhliziyo elikhuni futhi bengazazi lezo zinto ungeke wabethelela abantu izinto zakomoya ukuthi yini eshaya phakathi lapho namandla ezombusazwe. Bazofanele bakwemukele bazale ngokusho khona ke bazozibona lezi zinto. Kodwa le ndoda ukuba kuphela ngangingakhuluma kuya iholela labo bantu abalikuku phansi kwegama lezenkolo ogibeni lokufa izobu lale zinkulungwane ziphindwe kazinkulungwane zabo aba bathola nje uhlangothi langokwemvelo. Le ndoda mfowethu ikhaladi ngenkathi lezo ziphelo ezinkulu zingena luzwana ngangilapho ngelo nkathi. Ngenkathi kunomfundisi ikhaladi umfowethu omdala ligugu wasukuma phandle labo wayesathi wabuza umbuzo ngingakhuluma kubo na bangabantu bami. Nalo mfundisi omdala wasukuma phandle lapho wathi ngifuna ukusho kulokhu kusa angikaze ngibe namahloni ngebala lami umenzi wami wangenza ngaba yilokho engikho. Yileyo ndlela ifuna ihlale yiyo, yileyo ndlela funa wonke umuntu ehlale yiyo, wenza izimbali ezimhlophe nezimbali ezilihlaza sibhakabhaka nayonke imibali ezimbali ungazizalanisi ungazipastelisi uphambana nemvelo. Yathi angikaze ngibe namahloni ngebala lami kwaze kwaba lokhu kuza yathi ngenkathi ngibona abantu bami besukuma futhi benze izinto abazenza manje yathi kungeze ngibe namahloni ngabo. Wo uNkulunkulu ibuzise lelo phimbo yathi kuphela nizobakela ikathazo. Yathi bukani izikole lapha ukuba sasinganazi ikole yathi bekuyokwehluka kodwa ubani lezikole ezinhle kwedlule zonke lapha eluzwana na? Yathi yake sithatha isibonelo nje idolobha lakithi ishift report yathi kunesikole sabamhlophe laphaya isikole sijala basakhela isinye abanalo nelilodi ithuluzi into eyodwa yokudlala abantwana sinegceke eligcwele nangaphandle kwalokho basakhela ilibanze elikhulu idame lakhiwe ngezimabule labantwana bethu futhi sinothisha abaphambili kunabo bonke abangatholo. Yathi ngifunelani ukuya laphaya sibe sinezingcono lapha na yindaba ngani na? Yasho nalaba bantu bona hure belivala iphimbo nakho lapho khona yabo ugqozi lungafanele. Laba bantu babeyizigqila bangabafowethu nodadewethu babeyizigqila bengingathi asijoyinane nabo beze sedla kumgwaqo futhi siyibhikishele leyo nto. Masize ziqile bayizakhamizi namalungelo afanayo noma ubani obuya nawo zigejane nje zogqozi luvele esogweni kubangele isigidi sabo ukuba babulawe beqale umpedukazi impele yiwo akulungile. besilisa nasifazane banamalungelo angawabo bafowethu bakithi abangamakhaladi nabakithi basejaphani nophuzu omhlobo omnyama nanoma yini ababe yiyo akukho mehluko ebaleni labo kunkulunkulu soke sivela kubuto yedwa u-Adam kodwa uma unkulunkulu asehlukanisa futhi wasijika saba imibala ehlukene asihlala singaleyo ndlela kuba ngangingumuntu umuntu ophuzi ngangiyofuna ukuhlala ngiyijaphani noma ishayina ngangiyiti yikhaladi ngangiyofuna ukuhlala ngiyileyo ndlela unkulunkulu wangenza ngaleyo ndlela nokukhuluma bala kunokuninginingi ngohlanga olungamakhaladi uhlanga olumhlophe obelufanele lube nakho awanakho ukukhathazeka angawakamaka kakhulu kunezinto eziyinkulungwane ngakho umlungu angeke ngisho azithinde unkulunkulu wawenza kanjalo ubani abangaka kuculo kadlula ikhwaya abakhaladi na ubungawathelapha amaphimbo na ngiwabonile vele abazweni emuva labo engazi ukuthi yisiphi isandla sokudla nesokuncela amashumi amathathu noma izizwe ezingamashumi amane zawo futhi acula endaweni abaculisi bame lapho bathi ngeke nje ngakuthinta wacacesha amakhwaya eminyaka nomunye yoba yinothi lesishiyagalombili eliphakeme neliphansi nayonke into wathi lalela lokho ngokuphelele nje ngisho nasezilwimini ezahlukene baphiwe kodwa nebo yonke le nto vanelenzeke yonke ngenxa zombusazi nabantu enazikhetha nemishini yenu egwegwisiwe futhi ngolunye usuku ngathi lo mbusi yema lapho wafunga futhi wakhethelwa kuleso sikhundla ngabantu nombuzo wokwehlukana ngokomthetho sisekelo wezwe singukuthi ukuthi isifundaze ngasinye ngasinye singathatha umcabango ngokwazo ngalokho wangendaba kodwa wafunda isimiso somthetho wezwe wathi manje isikole simele ukwehlukana bale sikole laphaya futhi abantwana babakhalala babili kuphela babefuna kungena kuleso sikole ngenkathi belekholeji labo uqobo kodwa wama wayesethi ini wafunde ngisho lesimiso somthetho wezwe bese-ke uma sekubuyela kulo vesi naye enhla lapho ongamazi ujoseph inkululeko edonsele lawo mavoti amakhaladi futhi engazi ukuthi kwakuyiqembu likahulumeni okhethwa izakhamizi zezwe elawakhululayo endaweni yokuqala udayisa kebuzubulo bawo entwela njengaleyo ukuwaholela ekugibeni lokufa kukhombisa ukuthi yonke inqubo yenziwe ngumuntu izofanele yiwo kunjalo impela nomnumzana Khaledi wamenza kwaze lonke lowo mlindu wayesethumela lawo madoda emuva ngqo embusweni boyise uqobo bemi phansi kwesimiso somthetho wezwe lokho kwebule isimiso somthetho wezwe futhi wathi asizukule qaba unumzana wayesethi ngithemba ukuthi sizwe singathola ukuthi asisaphila inhlobo phansi kwentando yeningi kodwa phansi kobundlovu kayiphikisa bezombutho lesazi sisho sidala uma kuke kwaba ngowentando yeningi waseningizimi kudlala kunjalo angazi manje impela indoda iyoba nomuzwa wanele ukuphaphamela entweni ethize niyabo bayigena bobani abaligugu ningabaqothule ezansi lapho njengalomfo wadubula lo mfo wethu ehlale ngobunye usuku ngaleso sipamu nabantwana bakhe abancane enkosikazi endlini anginadaba ukuthi ungubani lokho ngokuzehlisa nokuba mncane yebo mnumzane ngithanda kuba ngumahlaleli kulelo cala kanye ehe ehe dubula leyo ndoda yize ekhaya kumkayo nabantwana izakhamuzi inelungelo lokumela lokho ecabanga ukuthi kufanele indoda elungileyo sithombe phephabhukwini live lomfanyane khalela ubabayi wakhe nelinye imbuka phandle lapho limdubula emhlane ngokumlalela unyendle sifika lapho-ke uma kwenqaba uKristu kunjalo sifike lapho-ke isizwe sonke sonke phansi kwezombusazwe kuyihlaza kabi kodwa lokho esasikufuna sakufakazela kulolu khetho indodana yami encane ithe kimi kulokhu kusa babayo obaba abayizihambi ngenkathi beza ngaba ngabe bonke babebengaleli ihlelo lithize lebandla ngabe bonke babe yathi babagqoka amabhantshi abakhulu na ngathi iqawe sithane kuthandwa bezele inkululeko ezenkolo lapha lokho abakuzela lapha ukuba baphume phansi kwento njengaleyo yabona ukuthi sakufike bi manje na kukhombisa ukuthi yonke lemibuso ifanele iwe mfanele sheshise Ida yo, ngikukhulekela ukuthi umfowethu Martin Luther King impela masingi uzophaphama uyabathanda abantu bakhe akungabazeki kodwa uma nje kuphele ubona ukuthi lukuphi uqozi lwakhe. Ngikungasiza ngani uma uyasikoleni sikiliseni sinele ngaleya sifile na nokungeke nje ngokuthi uyesikoleni ngokufanayo njena manje ngenxa kulamba ukuba kokungokwenye into ethize izigqila indoda ibiyoba ngom lukholo ukuba inikele ngempilo yayo ngezizathu sifanayo izizathu esifanele nalezo bekuyoba izizathu sifanele kodwa nje ukuye esikoleni angikuboni yebo ngicabanga ukuthi umoya ongcwele uvumelane nayo inhlobo ngalokho sekuba sebenze bonke abantu esikejaneni somsindo omkhulu yebo njengoba nje kwenza uHitler ngale Jalimane waholela ngogibeli lokufa lawo maJalimane aligugu futhi yalala ngezigidigidi gazi noma izigidi enqwabelana lapho omunye phezu omunye naleyo yinto efanayo impela futhi khumbulani ngisethe iphini nizokubona ona kabuva mhlawumbe emva kokuba sekahamba lokho impela kuzokwenzeka labo bantu abaligugu bayofa ezanzi labo njengezimpukane kuqala ubhelu kaze bobabili umhlobo nekhaladi bazola futhi bafe njengezimpukane futhi ninani uma sekuphelile na isikejani sabantu abafile kodwa lakho kwavuka uFaro wayengamazi uJosefa into efanayo namhlanje indoda ivukile futhi yathatha isifungo ehlala mongameli engeza ukufunga esifungweni sayo ayizi ukusithatha isifungo sayo ukuthi iyakholela enkululekweni yezenkolo uthini lo papa omusha na oyedwa izinto ezina nazo eyodwa yazo ngokuhlanganisa eprotestani nekatolika ndawonye Nakuthi noma yimubu umuntu esihlakaniphi ilele fanele yenziwe kodwa ngokweBhayibheli kuyini ekafanele kwenziwe neBhayibheli lathi bayakwenza lokho ake sithi kuqhubekela phambili kancane ngalesi sikhathi uRamsese eGibhithe wayekhula amandla akhe ayekhula indoda yakomvelo uRamsosi wayekhula Ndoda yokuvela umphi Kristu iyakhula manje ngezombusazwe usevela ufinyelela ehlala mongameli enkolweni unabo bonke abantu bamathize kakhulu sekuze kuthi empeleni babeyothatheka yikho ngqo labaholi bamahlelo ngokwangempela onke amabandla akhona esizweni selivelile kumfela ndawonye amabandla uRamsesi uyakhula futhi bonke bahlangana ndawonye futhi yiloko abazoba nako futhi kwenzani na kwenza manje sina njengesokuqala nje bese ke kukhona ukuhlupheka okuzayo phezu kwalabo abangayi kuhlangana nako nokuduba kuyobe sekulate kakhulu ngaleyo nkathi selivele seniluthathile uphawu ngingasho ukuthi ngiyokwenza ngaleyo nkathi kungcono nikwenze manje uRamsesi wayekhula
While Ramses is
going to play the parade, God and Moses are in the wilderness.
Ramses had a political system.
Ramses, why the move is on Busaz? Ukulukulu, why the move is on Moya? Pass on prophet, Lungela Gwesa, Uguba Kulum in the band.
Wabili
bayakhula futhi kuyobangela amanqamu ngolunye lwalezi zinsuku isikhathi esikude kakhulu lapho kuyofika khona lamanqamu njengoba kwemvelo njengoba umbhalo uthi okwemvelo kwakufanekisa komoya ngeke odeda kukho nakho kuphambi kwamehlo enu ngqo kuyiqiniso bukalibandla manje libizela ngaphandle lingena emandleni umoya ongcwele wendle zimfihlakalo zikankulunkulu zembulo futhi zihlelwa kahle yabo futhi khona lapha seyivele nisehlala mongameli nebandla liyazidonsa lona liyazihlanganisa ndawonye amen ihlelo liphume ebugqilini bobubi igede kuma-Amori abantu okhululekile. UNkulunkulu wena Mose wayezoba ngumprofethi wakhe nakuba wayesevele prophetile futhi kwafakazisa ukuthi wayeqinisile kodwa nokho wayesesikoleni sasihlane wafihla kulo lonke izwe kodwa wafundiswa esikoleni eqeqeshwa phandle hlane.
The enemies will propose always.
Izitha ziyohloloza njalo inqubo yaso nokungakholwa kuyemukela ngoba isitha sizibonakaliza sokuhlakanipha. Manje akumbulani, kunamabili kuphela. Ningakukhohlwa lokhu, kunamandla amabili kuphela. Amanye amandla okomoya, kamoya ongcwele, amanye udevil, esebenza ngamandla ezihlakaniphi. Ngokuba yilapho angena khona etimini yasayitheni, ngamandla ezihlakaniphi, ukwenza u-Eva kholele emcabangweni wenu wezihlakaniphi ngokumelana nezwi, ngokucace nje bha, abantwanyana, babengakuthola lokho, niyabo? Ngiyabona le indlela obekungayo kusukela phansi le nakho ekibhijo kulokhu kuze kunamandla ezihlakaniphi asebenza kuRamsesi amenyisele ebandleni futhi amphakamise ongayazi inkululeko kudedela lokho uJosefa ekwenzile kulokho ibandla elalikwenzile ekuqaleni futhi manje sibone into efanayo amandla ezihlakaniphi aphiceka phakathi kwamabandla futhi isivuleke enhlokweni yabafundisi abangakhathali ukuthi ibhayibheli lathini banenqube engeyabo akusikho kwashiwo ibhayibheli kuyiloko kwashiwo yibandla namaprotestani aphiceka kuloko ngqo sekuze kube yiwonke amaqembu abo amancane njengaloko awu impela awu ngiyazi lisho loko kodwa ngiyakutshela lezo zinsuku sezahamba isimo sokubesaba uNkulunkulu futhi bephika amandla yonke imibhalo ebhayibhelini ikhomba kukho ngqo. Manje niyabona ukuthi kungani ngifuna ukuthayipha lokho futhi ngikuthumele kubantu ihora selifikile iqiniso lizofanele laziwe uphumo selusondele. Niyabona ingxenye ezihlakaniphi bukeke iphelele futhi iphelele iye impela kodwa ukuphelele kuphefumulele kukaSathane.
Bese
kuthi ke ngaso sonke isikhathi lokho lo Ramsesi oyisihlakaniphi wayekhula futhi eza sihlaleni sobukhozi futhi kumbulani wavuka njengomfowabo kuMose. Niyabo umfowabo kuMose omunye wabo wadinga kathathi izihlalo sazihlakaniphi njengoJosefa nje kubafowabo futhi benzani ngoJosefa na bamxosha ezwini. Izwi linguNkulunkulu futhi bantoza izwi futhi bebukele sivumo khona futhi manje sivumo khona sesikhulele emandleni. Oh Nkulunkulu abantu mababone lokho ngingabe ngisalisebenzisa kanjani elinye iphimbo na ngingakwazi kanjani ukucake kakhulu ngemibhalo phambi kokuphefumulela kukamangcwele ukuthi silapha na. Oh wena uthi awu manje uma lokho kwavela kuPapa John noma uPapa Sibanibani noma uBishopu Sibanibani niyabona ukuthi uNkulunkulu wathatha omncane umhlalo wasegodulo ongabalekile na. Uthi kungaba kanjani ukuthi konke kube iphutha na? uNkulunkulu usebenzana nomuntu ngamunye hayi namaqembu nomuntu ngamunye. uNkulunkulu athela bakhe abakhe thola bakhe into kuphela idingeka abe nayo indoda yodwa ayingayisebenza ngayo iloko kuphela kufunayo indoda yodwa uzamile kuthola kweyonke iminyaka uma wayengathola indoda yodwa wathola indoda yodwa ngezinsuku zikaNowa indoda yodwa ngezinsuku zikaElija indoda yodwa ngezinsuku zikaJohane ubhapathizi indoda yodwa nje iloko kuphela kudingayo. Ngizokuzoku zabehlileni wazaba ukuthola indoda yodwa Samson umnika amandla amakhulu kodwa wawathengisela usifazane futhi waphuthekizwa ngabehlileni kwakwenjalo uNkulunkulu ungumahluleli niyabo. Niyabona mthandazi uzama ukuthola indoda yodwa angayithola esandleni sakhe ezokhuluma iqiniso engeza ukwesaba ngale engayikucenga engeke ibe ngeyezimfundiso zikaphikiswa indoda yodwa angayibamba ngesandla sakhe futhi akhombise izilakhe liphila futhi azikhombise yena ukuqoba ephila. Ngicela ukuthi ubeke umjalo umuntu njengalowo wazalungele. Ngiyakhola, ngiyakukhola nje ngikhola nje ngokwenele iBhayibheli ukukhola ukuthi ubenga kuthola kunjalo lowo obenga khuluma iqiniso. Emva kwesikhashana siyathola emva kokudlula kuzo zonke lezi zikole. Manje bhekisisani isitha sihlokoloza into ethize umqondo wezinhlakaniphi ngoba isitha sisebenza ezinhlakaniphweni. Nomqondo yohlala phansi futhi uzile ngako futhi uthi manje lindani umzuzu nje akunjalo ukuthi umkhandlu. Ngakhuluma nendoda kolunye usuku yayisithi buka Bhili isebenzele inkampani yezemisebenzi yomphakathi indoda kahle. Yayisithi kukhona ngifuna ukukubuza khona. Yathi ngumairish. Ngathi yebo nomzane. Ngathi ngithi ukuba namahloni ngakho kodwa noko nginguye. Yayisithi oh yathi ucabanga ukuthi wena ngempela ufanele ube yikatolika na. Ngathi ngiyile ikatolika lasekuqaleni. Yazi bandla lokuqala laliyibandla likatolika. Yabona lapho eselifike khona namhlanje na. Laqala ePentecost kodwa inhlangano yalibeka lapho selikhona manje. Buka nePentecost ibuyela muva ngqo futhi yahlela. Yenza into eyibandla lokuqala likatolika futhi nje akude le namhlanje njengoba injalo njengoba benjalo iminyaka ezinkulungwane ezimbili neminyaka engamashumi amahlani walethe ecishe kule impela nebo. Wathi ukhona yini ukuthi uma iqembu lemiqondo kanti wenkolo yobuKristu nakho lapho khona ibekwa ndawonye futhi izindla into ethize neqembu lonke lingavumelana ucabanga yini ukuthi bazoba nje ngencane ngalingiza ukuzokuzo shumayela. Wathi kodwa ngiyaphikisana nawe ngathi indlela kuphela okafakazisa ngayo ukuthi ukuphikisana kwakho kuhamba ngomqondo ohlelekile ngokukufakazela ngeBhayibheli. Wathi iBhayibheli ayihlanganisa lutho nako ngathi kuwe lingathi lingabi njalo kodwa kimi lonke lihlangene nakho yabona izwi. Wasethi awucabangi yini ukuthi izigejane zemiqolo zomkhandlu wenkolo yobuKristu ibekwe ndawonye ngaba ngeqinisile kakhulu futhi iqinisekisiwe ukuthi iqinisile kunoyedwa nje omncane umfo kafundile njengawo uqabona. Ngathi hawu wathi unomsebenzi muni ngokusho noma yini emelane naleyo ebi noma emelane nebandla lethu na. Ngenkathi ngale kukhole kusukela phansi eminyakeni ngenkathi babe nomkhandlu ebandla kuqala njengoba wakhuluma ngawo lapho ngobunye busuku sakuzwa lokhu iminyaka ebandla ngombuthano womkhandlu wenkolo yobuKristu ihlangane nayisiya eRoma futhi wabumba ibandla eliRoma Katolika. Wathi awazi yini ukuthi kunezinkulungwane zamadoda umoya amadoda athinge ngunkulunkulu ahlala kulowo mkhandlu na. Kuthi awucabangi yini ukuthi umqondo wawo bungaba udaba olukhulu kwazi intando kankulunkulu kunolwakho ezansi lapho emva kokuba unkulunkulu esefakazisile eminyakeni ezinkulungwane ezimbili ukuthi lelo bandla liqinisile na. Ngathi akakaza kufakazise. Ngathi uma lelo bandla liyibandla likankulunkulu asiliboni lithela njengoba ibandla lokuqala leza ngaleyo nkathi asiliboni liveza izinto abazeza endaweni yokuqala. Ngathi ngisho neBhayibheli liyasho ukuthi akukho ngisho nelilode elincane noma elithashaza lilode eliyohlumleka kulo futhi wathi eyosuza izwe lilode kuleli noma inezele izwe lilode kulo isabelo sakhe siyosuzwa noma ngabe kubukhandle enkolo yobuKristu kube noma ngabe kuyini encwadini yokuphila usephelile. Wathi Bhili ngongenamthetho nje laza ngithi manje ngeke ngagele ngesinye isikhathi kubeni lesithunzi okukhulu kwaka-Israyeli ngenkathi babehlukanile njengoba iProtestani neKatolika yenzile namhlanje. U-Israyeli wayefuna ukuhlala engu-Israyeli kodwa ngathi sithola ukuthi babenenkosi egama linguJehova Shali indoda elungileyo eyazama ukugcina imithetho kaNkulunkulu. Kodwa babeneke ngabe egama lingu-Ahabu owagana kwesifazane ezombusazwe ezama ukuthola abangane nesinye isizwe futhi wagana ngenye yamadodakazi abo uJezebeli futhi wamngenisa naye phakathi kwabantu bakankulunkulu into efanayo esiyenzayo futhi sidenisa futhi uba ngumbuzi wenza u-Ahabi asho lokho futhi wenza u-Ahabi asho lokho into efanayo abayenza manje. Ngase ngithi kufikela amanqamu bayefuna ukuhlanganisa amabandla omabili njengoba bezama ukwenza manje. nanakwahabi futhi ngishona kuJehova Shadi indoda yenhlangano wathi yebo lokho kuzoba kuhle abantu bakho bangabantu bami sonke singamakristu sonke singamakhola sihlangane ndawonye
But when he got down to the showdown,
kodwa ngakho sahlela kwamanqaba wathi ucabanga ukuthi sifanele siye emkhulekweni ngalokhu na sifanele sibuze inkosi wathi yebo kwasho wahambi ngakho wathi ngizokutshela ukuthini asithole umprofethi wenkosi kodwa yabo wahambi wayenquba acabanga ukuthi yayingenkosi wathi nginabangamakhulu amane babo bafundiswe esikoleni futhi baqaqeshwa futhi bazisho ukuthi bangabaprofethi bamaheberu njengoba kwenza amaqemba befundisi namhlanje futhi babakhipha baze bebabuza umbuzo baqondana nomphumela wempi futhi bonke babuthana baze behlangana njengoba nje kwenza umkhandlu wenkolo yobukristu namhlanje base bekhuphuka nombuzo yenyuka inkosi nawe ngokuba leloze eqiniso elike lethu futhi ufuqe amasiriya aphume lapho noma amafilisti uwafuqe aphume ngoba izwe elike lethu Lokho kuzokala kunomqondo nebo kodwa noko phansi elizweni kaJehova Shadi akuzalanga kahle wathi ngiyazi nabefundisi abangamakhulu amane bomkhandlu wenkolo yobuKristu abaqaqashe kahle labo futhi bonke bakuzwana kunye ngisho baze benza ipheya lezimpondo zensimbi base bathi ngisho kanje inkolo kodwa besingamthola nje omunye na Wathi inkosi mayingasho njalo sombuzazo washo inkosi mayingasho njalo ngoba labantoda akabantoda qeqeshiwe ngiwaqeqeshile qobolo wami lokho ke yebo yilokho ke ngiwaqeqeshile lamadoda kodwa isekhona yodwa kodwa ngiyayizonda yebo wathi leyo ngumikhaya indoda kaImla kodwa wathi ngiyamzonda Akolunjo kodwa ibuka phakathi kwawo uhlala njalo wabavumulela uhlala njalo ngitshela ukuthi nginephutha buka umbuzo wami hawo bukeni bukani ukuthi wawuse mfucufucwini enjani bukani ihlela leli namhlanje bele simo sokubesaba kuNkulunkulu futhi amandla akho bewabhika yabo wo ningahle nibe ngesinye futhi sigidi nenye futhi inkulungwane namadoda aqaqeshwe kangcono kodwa nikuphika umoya na aba amandla yenu naye kuSamsoni inkathi yema lapho njengoba ngasho kolunye usuku na nawonke umsebenzi owuhlaka lwakhe olukhulu lapho nayo yonke ilibisipa phakathi labo kodwa kungekho kuphila kulo umoya wawumshile wayengasenasizo umfanyana ehambe emhola amehle engasaboni ngenxa yesifazane othile Ngiyafana nebandla namhlanje lihamba lihola ngeze umbusazwe ababishop yamalunga amadala zonke izinhlobo zezinto amadoda edonza utshalo bomile ukuba thole into ethize sigqokweni sawo nayo yonke into Sibubinanga ngakho uma sise kulendawana bathumela baze bamthola uyimla noma uyimla kodwa uMikhaya indodana kaYimla wathumela wayesemthola kuthi waprofeta wayesabatshela ukuthi wabi wayezobulawa uma enyukela lapho Nalo bishop omkhulu wamugula emloyeni waqotho ngakho wathi wayanga phumoya kaNkulunkulu ngenkathi usuka kimi na wathi uzowone he he wathi mfakela dilongweni elingaphakathi nemuphe isiko sokusiza amazi osizi futhi uma sekubuya wathi uzobhekana nalomfo Futhi uyimla azi ukuthi wayekahle kuNkulunkulu ngani umbone wakhe waqaliseka nezi wayengumprofeti nomoya wakhe nombone wakhe wawunomprofeti ncamashi uElijah wathi uma ubuya nokubuya kusho ukuthi uNkulunkulu akukhulumanga kimi manje ngathi kulomvu ubani eqinisile umkhandli wenkolo kuKristu lapho amadoda akhethiwe ngamakhulu amane ahlala ndawonye akhethwa ngamadoda noma imbuka lilodo elakhethwe nguNkulunkulu na Oh, wathi, oh, buka kanjani mahluka na, ngathi, yena planini, sazi kanjani ukwakha indlu ngaphandle uma kukhona iplani na, ubaba bemeya umzuzu, futhi, bathola ukuthi lo mprofethi welitsha, waqalekisa uhambe, wazethi izinja ziyokuchapha igazi lakhe, futhi, zakwenza, wayengakubusisa kanjani okwakuqalekisiwe nguNkulunkulu na. Ngiyabusisa kanjani noma yini eqalekiswa nguNkulunkulu na? Phumani ntweni, phumani kuye, ngenani kuKristu, amen. Manje qabelani, kodwa isitsha siyohlokoloza, isitsha siyokwenza isiphakamiso sethu, siyilungele nomqondo wesihlakaniphi ukuthi lokho kulungile. Walapho ke lo mfowethu oyigugu, le ndoda yathi kubukeka sengathi, buka lapho yazi, lokho ukuba zonke besingabandawonye njengebandla lilodwa, ucabanga ukuthi besiyoba ngcono kunokuba sehlukane ngendlela esiyiyo manje na? Lokho kuzwakali yini kufanele ukuba wonke amaProthestani namaKatolika abengahlangana ndawonye futhi afike enkundleni ewahlanganisayo na? Kodwa kungahamba kanjani ababili bengavumelananga na? Ngakwenza kanjani lapho iqembe lilodwa la? Apa, liga kolela kupiliseni, ilige lichi, ayakole, ilige likupeda, kwa singe zikache buva na, amange walikole ngisho na baipeli, futi kuchanga nisa logo ndaoye, unani na, nkulunkulu kasuyo wesi alu yalu. Na pabla kubwa nkulunkulu, ala kwazu, kutela, kenzela, imandalake, bali nesuka zi ishumi na busugu, baze bati, boge baba sende wene yote, nkukuzo na kunye, futi nako kufika umboyo ngele, wenze. Zela buholi hayi mkhandlo thile wazenkolo yobuKristu niyabo ngithemba ukuthi niyakuthola lokhu qaphelani lowo ngokakholwayo ongethembekile ezwini likaNkulunkulu ongaqaphela ukuthi izwi lithini kodwa ongaqaphela emizindlweni yakho uqobo lokho kwenziwe nguEva endaweni yokuqala wethembele emzindlweni wakhe sasenda wathi manje bukani lapha akufanekelekile na ngiyazi izwi lakusho lokho kodwa awume kancane akufanekelekile yini ukuthi ubuza kwazi kulungile kokungalungile na ngani yebo bo waye sekuthathake impela kuyile ndlela ngomzimba manje kungakhona ngodlala njalo kuyamiza indlweni kodwa ukukhola akuye kukuthinda ongeke yini baba ngokuzidle kayo kubaba wethu kuye okungubaba ukukhola kwethu uAbraham ukuthi singabantwana bakhe ngokuba kuKristu ongeke yini kwaba ngokuzidle kayo ukuthi yosifazane neminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu ubudala futhi wayehlala naye konke kusukela seyintombi engakwazi ukuba nengane na futhi ngekade seneminyaka eyikhulu ubudala noma amashumi ayisishiyagalolunye naye nekhulu futhi ezaloke engena ngane kwakungeke kuzindle esinye sitafu esikhulu sodokotela nesayensi eyinika usara kuxilanga na wathi ngane isizalo sakhe some nkwebi ithambo yobisi izawumile iminyaka engamashumi amane edlule nhliziyo yakhe loko udala wayengeke kungene kusikweni ngani yimizindlo kuphela kodwa u-Abrahama wakwala akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa emelene nemizindlo akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu akulandaba ukuthi sasiyini ngokuba wayebale uNkulunkulu ngokuthi unamandla okwenza yonke into athi wayezoyenza manje baba abantwana baka-Abrahama kulokhu kusa na nibefundise lesabayo niyesaba ngesinkwa senu namandla emgwaqeni uma nishiya lelo Babiloni kuphi ukukholwa kwenu na uDavide wathi ngake ngaba musha futhi manje sengimdala angizange ngibone lungileyo eshiywe noma inzalo yakhe inciba ukudla ningesabi hlalani ngokwethembeka kuKristu kodwa kungakholwa kuzobamba umzimba kwenze njalo-ke manje niyakuthola na ukungakholwa kwethembela emizindlweni izinto zosuku lwamanje kukholwa kuyikukwenza
faith places itself
ukukholwa kubheka izwi kodwa ukukholwa kuzibeka phezu kwedwala elinganyakazi izwi likaNkulunkulu eliphakade
amen
ukukholwa kubheka umzimba angikhathali ukuthi ungakukhombisa kanjani ukuthi kungangcono
if the word says no faith rests there
Uma izwi lithi qabo ukukholwa kuphumula labo le indengcwele kuphumula kokukholwa. Ngivula ukubuza wena luthela kulokhu kuza nina Baptist nawe Catholic nani noma ngabe ningobani nina abantu behlela emhlabeni jikelele. Ngingakubeka kanjani ukukholwa kwenu phezu kwehlelo leli libe liphambene nezwi na? Sabalunda kukholwa linalo nani namandla kuzidla futhi hayi kukholwa. Ngokuba ukukholwa kuvela ngokuza. Ukuza umkhandli wenkolo yobuKristu na. Ubungake uze wathi ningadle likutshola lokho kwi-almanaki losulu lokuzalwa kamanenekazi amadala kodwa alikutholi nezo zini likaNkulunkulu. Ukholwa kuvela ngokuza nokuza ngezwi likaNkulunkulu. Hey man, ngitsheleni leyo ndoda yodwa engakhuluma noma yini ephambene nalokho futhi ithi yizwi likaNkulunkulu. Kanti abazulu nomhlaba kodlule kodwa lelozi alikudlula ukukholwa kuthi lele izwi indawo yakhe engcwele kuphumula kunyukela ngqophezu kwalelodala laphakade uKristu Jesu izwi futhi kulala phansi lapho futhi kuphumule imimoya vukuzayo mayikabalaze iziphepho mazizamazame kuphelile kanjalo kuphume khona lapho kulelozi kulapho kukukholwa ukukholwa kwabakristu kwangokoqobo kuyaphumula. Into yokuphumula yizwi ngokuba kuyazi ukuthi uNkulunkulu uyazifakazela yena uqobo njalo njalo emkhulu phezu kwazo zonke zezitha zakhe. Kule ndaba ukuthi kubukeka kukubi kanjani nokuthi isitha singene kanjani nokuthi kubukeka kanjani sengathi nedluliwe ukukholwa kusalokhu kwazi. Manje-ke nini abantu abagulayo ngithela kanjani ukushayela lokhu ekhaya? Mobamba lokho kukhona ukuthi uzophilisa zonke izimo yonke into zonke izibonakalizo zonke izimpawu zezifo zikakhomba ukuthi uyafa awusoze wagudluka. Indawo yakho yokuphumula isendaweni engcwele yezwi likaNkulunkulu. Kanti kukhona ukukholwa kwangoqobo kuzibeka khona uqobo lwabo hayi kuzenzisa manje kukholwa hayi ithemba kodwa ukukholwa ithemba liphandle lapho ethenjwa ukuthi kuphakathi ukukholwa sekuvela kuphakathi ubuka phandle futhi kuthi sekwenziwe yabo lokho ngukukholwa. Ukukholwa kuyithatha lapho indawo yakho yokuphumula ngokuba kuyazi ukuthi uNkulunkulu akasoze avumela isitha zigibele ngaphezu kwakhe akagazi ukukholwa kuyakwazi lokho. Ngakho kungakhathaleki ukuthi into yayibukeka kanjani uNowa wazi ukuthi lo mkhumbi wawuzontanda nebo impela wakwenza. UDaniel wayazi ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukuvala umlomo engonyama. Abantwana bamaHebheru bayazi ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukumisa umlilo. UJesu wayazi ukuthi uNkulunkulu wayezamvusa futhi ngoba izwi lathi angikushiye umphefumulo wakhe ayiteze angikuvuma ngcwele wamabona ukubola. Wayazi ukuthi kubola kungena emahoreni angamashumi ayisikhombisa nambili wathi phakathi nezinsuku ezintathu ngiyakuvuka futhi. Yabo wathatha indawo yakho yaphakade endaweni yangcwele yezwi likaNkulunkulu futhi kwama lapho kuzindla kuyozama ngamandla akho oko ukuqonda awu le nqubo ebozelekile ukuba ibe ngcono lena yileyo ibukeka ingcono ngoba ubuka ngomqondo wezihlakaniphi. Ungayifakazisa imizindlo kodwa ungekho kufakazisa ukukholwa isizathu uma ungakufakazisa akusasikho ukukholwa kodwa ukukholwa kwazizwa kuphela nesithembiso futhi kubuka leyo nto ongayiboni. Ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Ngeke wazindla ngeke ngafakazisa ukuthi kuyakwenziwa kanjani angazi ukuthi kuyakwenziwa kanjani angikwazi kodwa ngiyakukholwa ngiyazi ukuthi lokho kunjalo ngoba uNkulunkulu washo njalo lokho kuxazululiwe. Ngalesi sizathu ngazi ukuthi lokhu kuqinisile ngiyazi izwi liqinisile ngiyazi umlayezo uqinisile ngokuba usezwini futhi ngibona uNkulunkulu ophilayo ehamba phakathi kwawo ukufakazisa sizophumweni uqinisile ngempela. Ngisho nokufa uqobo lwakho kungeke kokuzamazamisa kukholwa umuntu uma ekufeni ngo ebusweni bokufa ngqo futhi amemeza ukunqoba kokuvuka. Paul, oh, Gufa, nobody just lago na, chuna, gubu no bago na, nebo, isi zaju Kristu wa vuga, na labo bago Kristu wa vuga na, ikufige inu wake, nebo, ungego kushincha. Yeah, kukona, kwenze izi, likangulungulu libe indawo yakho engcwele kuphumula kwakho kuphakade, kulele ezwini likangulungulu. Kaphelani futhi manje sinesikhathi eside kancanyana, cishe imizuzu engamashumi amabili nanhlanu uma kungalikhathazi, ngifuna kuqhuba le tape umzuzu nje.
The king, that new king,
Leo Gose, and Jayavugayo, Ingamazu Josepha, Sasahin is a Kimsai, so God, a good piece of man against Rena. Yaina Vantana Bab, Unjana.
He tried to destroy their children.
Yazam, who puppies of Antana Bab, Manje, that is his son.
The
devil of Fana, as it were, as a Shugil, as a Bunkos. Wasam, who puppies, I'm Dotana Yo, the Gagungun. Yabo, isu sabantwana kuqala ngaphambi kokuba abathole ukuqala. Devil ungesmart ngempela, inyona ehlakaniphe ngokokuqili. Uyazi ukuthi shaka njani into ngaphambi kokuba ithole ukukhala. Uyayazi. Yabo, ngoba kuphela ungaze uyenze ukuba umshaye ngokwethembela kuKristu. Futhi uzithobe futhi umdedele kuhole. Yabo, usoza ukwenza noma kayiphe ngindlela. Amandla enu ezihlakaniphe uzoza kwenza. Uzofanele ukukhole, thembelani kuwe nje. Ungumele usiwe zivu, akusiyo umsebenzi wezivu ukugcina impisi iphelile. Kungumsebenzi womeluzi wezivu, kodwa izivu zifanele zihlale nomeluzi wezivu ukuze zihlale ziphephile. Le indawo yami yokuphephela, ikuKristu, noKristu yizwi, yile indawo yokuphephela. Kaphelani, udevele simuweni sika Ramsesi, inkosi into yokuqala yenzile, kwaba ngokususa abantwana, ngokufa kokwemvelo. Futhi yathi nje, indodana kaNkulunkulu ngazala, yayisukile eGibhithe, ngoba uNkulunkulu wayebhubhise eGibhithe, waliqalekisa, aligaze libuye kusukela lapho. WayeseBaseroma-ke, uSathane wagudluza isihlalo sakhe senyukela eRoma. Into yokuqala eyenziwa yiRoma, ukukubhubhisa konke, ukuthola kuqiniseka. Udeveli kuleyo nqubo yamaRoma, wazama ukubhubhisa ini? Indodana kaNkulunkulu, ukuqala nje, udeveli ofanayo. Futhi Njenge, wenze into efanayo phansi kwesibonakaliso sikamoya manje, wenze inkolo, uzisho ubuKristu, futhi bethatha abantu abazali ethu, futhi bewakhalisela abafana bamakatolika, futhi bawenza aletha abantwana bawo bawe ikatolika, kubhidiza amandla noma olunye uhlangothi. Nani idimoni lakho, nango udeveli wakhe ehlezi emagqumeni esikhombisa, efake umqhelo kathathu, enokuhlakanipha okunolimi olwesulekile nje nobuqili. Uyisihlakaniphe njengenyokelo obuqili, inzalo enyokelo obuqili. Abantwana bayo basebenzisa amaqhinga afanayo ezihlakaniphi. Bukani manje ke babulala abantwana kokunye kukabili, babulala abantwana ngani na kabili. Manje khumbulani bhethisani lokho kubili nalokho kuthathu. Yabo, wabulala abantwana kukabili kokuqala ngokufa kokwemvelo, futhi kulesi sikhathi sokugcina uthola abantwana futhi ubabulala ngokufa kokomoya ebaganisa ukuganiselana. Udaniel akashoko yini into efanayo kulo mbuso wensimbi nobumba ukuthi bayexubanisa lezo zinzalo bezama ukubhidliza amandla abanye abantu na, futhi yilokho abakwenzayo. Sebeze bayijoka into manje banobongameli phakathi. Manje into elandelayo ozofanele uyenze ngukufaka ukhadinali phakathi isikhuli sasisonto lamaloma, bafake sonke isishayamthetho phakathi. Futhi manje-ke uzokwenza na? Ngilandelayo abayenzayo bathatha imali yabo futhi bakhokha isikweletu se-United States futhi bayeboleka ebandleni futhi manje-ke selithengisiwe. Manje siphila namhlanje sikhokha izikweletu zethu zakwamanye amazwe laphaya ngemali yentela engeke ikhokhe kuze kudlule iminyaka ngamashumi amane. Asisenamali kodwa ibandla linayo, alisho yini ibhayibheli, wayehlobe ngegolide futhi hohe. Bona ni, ileo ndela ke, lenza ngayo, niyabo, liganisa madodakazi enu, madodakazi kana madodana enu, likhulisa abantwana benu, baba iKatolika, impela libabulale ngokufa kokomoya. Kusho iBhayibheli ukuthi, uyomboza empedeni, wokweze, futhi yabulala abantwana ngokufa kokomoya, isambulo sashumi nesikhombisa. Niyabo, kusala njalo kuyizwa, ngikhathele ukuthi uyaphi, kuseyile izwi, lizofanele lifithe kahle esithombeni, uma lingefithi alisili izwi. And it's serious. Ungeva kweza kuhabe loke iBhayibheli khona ke kuyiphutha. Bukani ngalesi sikhathi uNkulunkulu wayeqeqesha inzaki yakhe enzela umsebenzi wakhe. Eyiqeqesha ingeke emehlweni yabo, ingeke emaplanini abo, amacebo abo. Niyakubamba na? Ngaphandle kwenqubo yenhlangano yabo, uNkulunkulu wayeqeqesha indoda ngenhloso yakhe. Ukuvumela nje kuqhubeke. Ayivumele igadwe futhi ibe nomkayo nabantwana umntwana uGereshomi yayiphila impilo ethe ukuba yinhle yayibusisa phandle lapho kodwa ngaso sonke isikhathi wayeyilungiselele iqeqesha uNkulunkulu nesitha sakhe bakwenza kokuvelo ngaleyo nkathi njengoba nje uNkulunkulu nesitha sakhe enza kokomoya manje bababulale ngokufa kokuvelo manje ngokufa kokomoya nebo uNkulunkulu wayelungiselele indoda emvelo umprofethi wakho ukuba ihlele eGibhithe nosathane wayelungiselele uRamses indoda yakhe emvelo nebo ilungiselele indoda emvelo ini ukuba iqothule noma ihlanganise bonke abaseGibhithe namaHebheru ndawonye ibenze babe besalokhu bebakhonza yingakho kukhulu kakhulu emqondweni ukuzindla ngokumelana nenqubo yezemfundo engafakazisa amaphuzu ayo niyabo kunjalo umqondo wayo njalo iyoyo emfundweni uzihlakaniphi nomqondo ozidlayo ungaliboni ngisho nayibona imiyalo eyishumi kaCecil DeMille na ngikakele abaningi benu bayibona angikholele kuyena emabhayisikobhe yonke le nto kodwa ngancoma ebandleni ukuthi noma ubani uma babengenalutho kodwa leyo ababefuna ukuyibona kwakuye kulungile uma babefuna ukuyibona ngoba ngikevumele kuqala abanye babazalwane bami bahamba bayabuya bengitshela ngangikade ngagcina kuya ngakwayona eminyaka eminingi Ngizilele ngehlela lapha ngenkathi yayikulene ebukelwa ngaphandle semotweni ngayibuka ngayibona ukuthi yayiyini ngaseke ngithi abadleni uma nifuna kuhamba niyobona leyo kulungile yayilapho yayithandeka inhle futhi ni kanjani lokucebo lokuphamba lika devil ukuthi wangena kanjani ngobuqili lapho ukuthi wangena kanjani lapho kuyobulala labo bantwana nokuthi umqondo wezihlakaniphi wawucosha kanjani ukuthi wakukholwa ngoba babekwazi ukukubona kwakuzindleka ukuthi uNkulunkulu waye kanjani ngaso sonke isikhathi eqaqesha lo mprofeti nokuthi iGibhithe yayiqaqesha kanjani kwezombusaze lo Ramsesi ukuba engamele kwase kuthi ke umbako omkhulu wafika ngolunye usuku phakathi kwamandla ezihlakaniphi nabakamoya Futhi uRamsesi nabo bonke uNkulunkulu bakhe wayemi phandle lapho futhi ethi amanzi ukubusisa uNkulunkulu basenayile uNkulunkulu wamshaya negazi latshaza kuye wena onga ngacabanga ukuthi kwakushaqisa nebo ukubona ukuthi kwenzekeni manje ebhekisisani sihlakaniphi njalo siyoye kuzindleni futhi kungeke kwabona uhlangothi lwangokokamoya ngoba isihlakaniphi kanjalo kwakungeke kunoma isibe esinye isikhathi bangeke bakubona manje babengenakukubona ngezinsuku zika-Elija wayengakwenza kanjani lo mprofethi omdala oyedwa enobuso obungacacile uNkulunkulu angijajelele ngokusho into enjengaleyo kodwa ngigeja ukwenza futhi uNkulunkulu uyazi ngizama ukwenza ukukwenza kube yinsini ngakho konke engingakwenza ukuze nikwazi ukubona umoya kaNkulunkulu njengoba Paulu athi ngizwe neze kini ngikhuluma ngamazi ayengayo nawo okuhlakanipha ukuba izingqondo zenu zishushe umbele okuhlakanipheni kodwa ngize ngamandla kamoya ongcwele ukuba heleni ukuba heleni heleni ithemba leni nokwethemba kuphumule hayi kuhlakanipheni komuntu kodwa emandleni okuvuka kukaJesu Kristu Ingakho ngenza lokho kube yinsini kakhulu ngokubiza umkhulu umprofeti obesabayo uNkulunkulu nobuso obungacacile ngoba ngahle kuba wayekade yinto ebukeka yesabeka ukusukuma ohlangothini lopristi ogqoke kahle futhi azibiza ngendoda kaNkulunkulu buke wawungabubona ubungcwele balo mpristi emqondweni wesihlakaniphi wawungabubona umhuqulo ekhanda lakhe nophendulelwe nemfunulo yompristi omkhulu wamajuda ibeke esifubeni sakhe lapha wawungabona amafutha okugcoba emvele entshebeni yakhe ehlele ebiphetsheni yelichobo lakhe wawungayibona imililo imihlatshelo isha nezo zonke izinkambiso zibi ngokuhlelekile manje-ke lokho umqondo wemvelo wawuyoya kukho lokho abazama kukwenza namhlanje iso yisanga liye emphefumulweni kodwani yabo iso lakomoya ibuva kuleloso babuke le ndoda endala ebukeke engacacile ibilapho uboya esifubeni sayo yesikhulu isiqebo esikhulu sesiphuku sevu izisonge engazo sesikhumba ibhande okhalweni lwalo ne mhlawumbe engafake izicathulo izingalo ezondile ezindadlana inyama ilenga kanje nemhlophe itshebe ebhebhezayo bonke ubuso bayo nenduku ekwegwile esandleni sayo imi lapho kodwa iso lakomoya lalingawabona amandla kankulunkulu ephuma lapho ngoba kwakuhambisana ncamashini ezwi hhayi okubona izihlakaniphi okubona yiso lakomoya futhi iso lemvelo namhlanje ngibona ibandla elingubukhazikhazi inhlanganyelo nemeya edolobha noma yini enye kule nhlangano yamahlelo futhi bayehluleka ukubona amandla kamoya ongcwele lapho ungabavusa abafileyo futhi uphilise abagulayo nono nokuthi kanjani nabo bona bayabuka futhi babhekisisa e-Hollywood futhi babhekisisa abala emgwaqeni abesifazane namhlanje bayacabanga awu lelo sifazane usuzi uyasonda uphukule izinwele zakhe uziphenda ubuze wonke umuntu edolobheni uyamthanda yamangala kezulu niyabo uma kuphambene neza uNkulunkulu akuvumele yena ubeyobe uvumela ukuziphikisa yena ubeyobe uphika izwi lakhe uqobo futhi makwazeke uNkulunkulu kasaza kwenza lokho nakuba amazulu omhlaba odlula wesifazane uphungule izinwele uyiziqelekise ebusweni bukaNkulunkulu noma isifazane yokwembatha ingubo engewesilisa yabo iso lakomoya liyalibamba bayaphila emva kwalokhu umqondo wemvelo uphilela kuzindlela izinto zenyama zosuku kaphelani manje uNkulunkulu enza lokhu futhi nakho abantu abakwazanga umqondo wenyama wawuhamba nomzindlo uNkulunkulu manje ubiza uphumo lakomoya lapha abizela khona abantu bakhe uphumo lemvelo ubiza uphumo lakomoya namhlanje kwa yini yakhe na bakhethiweyo bakhe kuphela kwabakhethiweyo bakhe manje igibhithe yayingambona u-Israyeli emqinisile nakuba ikazi leundlu lisemnyango nasentsikeni yekothamo nezinto eyayenzeka noNkulunkulu ezansi lapho ihamba kulo mprofeti futhi ethathe izwi lokulo umsukumisa lapho futhi uthathe udondolo encike kulo wayesefinyelela ngasempumalanga wayesethi makube khona izibawu futhi ziphuze phezu kwabasegibhithe wahamba emuva labo futhi wonke umuntu wathi akwenzekanga lutho akwenzekanga lutho kodwa nje sikhashaneni isibawu esidala silihlaza tshane kufanele ukuthi saqala shayindingilizi yebo kwesikashana zase zicishe zibe ngamaphondo ababili eyadini elisikwele leyo ndoda yakhuluma ukudaliweyo kwabakhona kwakukhona unomsese izihlakaniphi emilabo wayemelene indoda yezenkolo impela futhi emelele nomoya kaNkulunkulu ophilayo nomqondo wemvelo wawubone kuphela uRamsesi kodwa umqondo wakomoya ubone isithembiso futhi wasibona sifezeka Oh, gumusha sure the Caleb. Baba gambiza lawo ma amaleki namahivi namajebuzi ngokungaka ngeke labo nokho kabili noma kathathu noma kane usayizwa abo nomqondo velo ekadeshi parine kidathi izihloli ziwela zathi ah ngeke sakwenza si ba baninga kukhulu aw sinjenge izintethe ngasohlangothini lwabo kodwa uCaleb noJoshua bazibonile isithembiso sikaNkulunkulu bathi singaphezu kwamandla okuba sikwenze ngani na babebheke uNkulunkulu wathi ngiyaninika izwe yebo umqondo wenyama kuthola umqondo womoya yakucosha futhi ngana kunokuthi kuze uthile kungani basegibhithe bengazibonanga lezi zinto na ngoba babekakhethiwe uNkulunkulu watshela u-Abrahama kungakenzeki uthole wena bandla elilele uNkulunkulu watshela u-Abrahama kungakenzeki inzala yakhe yekugongobala egibhithe eminyaka engamakhulu amane futhi ngiyakukubakhipha ngalesi sizathu bekubonile ngoba babe Ketelo kukubona balukhetho uyizeli waketelo kubona isibonakaliso sikaNkulunkulu futhi baphuma eGibhithe lapho bangakholwayo babhubha khona futhi namhlanje uNkulunkulu ubiza abakhethiweyo bake inzalo yakomoya kaAbrahama ngokukholwa hhayi nakho ezwini likaNkulunkulu Anibona izale yakomoya namhlanje na engayiboni imandla lezihlakaniphi bona izwi futhi bizwa kulawo mahlelo amakhulu yongene ebukhoneni bukaJesu Kristu ngabe lokhobe kucacile na nikutshelile na kulungile sizoqhubekela phambili Abakhethiwe kuphela uDokotela DL PhD abaliboni neza abakhethiwanga futhi kubulala lolukhetho liyeza manje luyi nje kwesinye isizwe luyi enkazimulweni lapho amagama abo lothiwe ngodili yokuphila yewundi hayi phansi kwalavele iwundi elincane lesilwane lakhipha u-Israyeli ababekwazi ukuhlubuka lapho beze bebuyele emuva kodwa leli ngeke lokhu kuphansi kwegazi uDe kaNkulunkulu elahlatshwa ngaphambi kokusekela kwezwe namagama abo abeka njengodili yokuphila ewuli ngaphambi kokusekela kwezwe futhi aphakathi lapho akhethiwe futhi uma lokhu kukhanya kubaluleka phezu kwabo kanjalo lezo zintonga zamahlelo ziyaqathaka phezu kwabo futhi naba beza phumani phakathi kwabo kwasho uboya ongcwele ngalezo zinsuku zokugcina ningathinti izinto ezalo ezingcolileyo ngiya kuba nguNkulunkulu kini nina nibe ngamadodana namadodakazi kimi manje bekusizani uyizeli wayebhekisisa babazi ukuthi uNkulunkulu wayesebenzani nabaprofeti bakhe ba izwi liza kubo futhi beza kuzolibona futhi balibonile futhi manje sibonakaliso sezihlakaniphi siyasibona manje ukuthi zikholelwa ezinhlanganweni zazo zisalokhu zisezivumweni kholo zazo nokho zi njengoba wayenjalo nje uBhalamu omnyukela esicongweni seqhuma lapho u-Israyeli wayekhona kwakukhona u-Israyeli hayi sizwe kwaku ngabantu nje behamba bentanda futhi babe necala futhi Moabi umfowabo isihlakaniphi indoda ehleliwe wenyukela sicongweni sequma nombhishobi noma umprofeti ababe naye wayesemisa elithara wayesenikele ngomhlatshelo ofanayo kodwa wehluleka ukubona insika yomlilo nedwala elishayiwe phakathi kuka-Israyeli Kunjalo namhlanje umqondo wesihlakaniphi wawubuka umuntu odumileyo emi lapho bayehluleka ukubona idwala elishayiwe nje nombishobu uqobolaka wehluleka ukubona amandla kaMoya oNgcwele ukumemeza kwenkosi eKabo bayehluleka ukukubona ngakho yile ndlela kungayo futhi namhlanje uNkulunkulu ubiza abantu bakhe abakhethiweyo futhi bakhethiwe manje futhi manje bakhethelwe ini na ukuvuka futhi sobona baloon lesibonakaliso bakhombisa lona na isibonakaliso sokuvuka bayabaphambisani ngaleyo nkathi na isibonakaliso sokukhulula ukubakhulula ebugqinini isibonakaliso samandla ayengavala amazulu noma yenze mnyama izibhakabhaka futhi manje ukhombisa amandla kuvuka kwendodana yakhe iphila phakathi kwabo ukubavusa kuleli thuna nasebangcwabeni ababekuwe baya ezweni elethembisile kithi
resurrection sign
isibonakaliso sokuvuka sibizela ngaphandle kwegibhithi lakomoya nebhayibheloni lakomoya azi ake ngisho lokhu ngokuthule manje ukuthi nizokubamba ekwenze nginqubo efanayo ayenze ekuqaleni into efanayo ayenzayo ubhubhuthekisa amehlo ongakholwayo uvule amehlo ekholwa futhi iqabelani ezombusazwe zikwenza ngasohlangothuni lwezihlakaniphi ezombusazwe nebandla ezombusazwe nezizwe yonke into noluyohlangothi lufihliwe kubo isizathu sokomoya nkulunkulu wathi akayindoda eyodwa ehlane wayeqeqesha yaya phezulu wayeseyibuyisa wayesethatha into wayengamela wayesekhipha abantu niyabona ukuthi kikonde ukuthini na angena ukuqukula ohlelo lwakhe unkunkulunkulu akasoze asebenzana neqembu akazange usebenzana nomuntu kamunye futhi wenza futhi uyakwenza futhi wethembisa ngisho nakuba la kwesini uyakwenza kunjalo ngakho nazi sithembisa saka ayeyiko wethembisa lawa kathi uyakwenza futhi naku silapha bantu abanjepho abajabule esifanele ukuba yibo ebanike isibonakaliso ngesibonakaliso saka seze elithenjisiwe izolithenjisiwe wethembisa ukuthi uyakwenza futhi yakubuyisela ukukholwa kwabantu izinhliziyo zabantu zibuyele ekukholweni kobaba bephentekoste yasekuqaleni wethembisa ukukwenza ekhombisa izibonakaliso zakhe futhi njengoba kwenzeka emihleni yasesodoma kuyakuba njalo kufikele kwendodana yomuntu hlobo lulu lwesibonakaliso amabandla alubone esodoma na labonani ibandla lezihlakaniphi na bashumela babili lenzani ibandla lakomoya bakhethiweyo u-Abrahama ngeqembu lakhe na labona unkulunkulu ebonakaliswa emzimbeni wenyama wenyama yomuntu owawukwazi ukuhlukanisa umoya futhi utshela usara ayikusho emva kwakhe njengoba kwenzeka emihleni kalodi kuyakuba njalo kufikele kwendodana yomuntu sibona umoya ongcwele phakathi kwethu wenze into efanayo usebenza enyameni yomuntu yihora niyabo silapha nje bangani lokho kuphela uphumo luyenzeka kodwa manje qaphelani wakwenza ngaleyo nkathi ngani na qaphelani futhi yembathani ukucabanga kwenu kokomoya kwangathi umoya ongcwele ungavele nje ulibeke emuva itembisa lidala lomehluko manje bese nibuka ngokusondele unkulunkulu eke waze wenze isinqumo ukwenza noma yini ngendlela yodwa ngeke neza siguqula izimini seyiteni ngekathi efuna ukuhlenga umuntu abuyele enhlanganyelweni wenze isinqumo kwakuyigazi bazama imfundo bazama ihlelo bazama ukwenza kube ukukazwelonke nayonke enye into futhi ayisebenzi neze yike kuphela indawo unkulunkulu ayoke ahlangane khona nomuntu leyo iphansi kwegazi elichithiweyo njengoba kwenzeka iteni akukazi kuguquke indawo yedwa kuphela unkulunkulu ahlangana khona ngezinsuku zikajobe kwakuphansi kekudli lomhlatshelo indawo kuphela ahlangana khona ngezinsuku zika-israyeli phansi kwewudli lomhlatshelo njengoba yenza insimini yaseyiteni phansi kekudli lomhlatshelo indawo kuphela ahlangana khona namhlanje ayikho emahleleni ayaqophisana futhi akhathazeke phakathi kwelinge nelinge hhayi kubumbaneni asenza into nayo hayi ezihlakaniphini zonke zixovekile kodwa phansi kwegazi lewundli lonke ikholwa lihlangana ngenhlanganyelo lapha ukuphila kukhona
God chose in the days of the Exodus He called out a group.
Unkulunkulu wakhetha ngezinsuku zophumo wabizela ngaphandle iqembu futhi kulelo qembu ngifuna iqaphela ukuthize wathola ababili kuphela bayezweni elithenjisiwe
What did he choose to take him out by politics organization.
Wakhetha ukuba khipha ngane ezimbusazi inhlangano na. Wakhetha umprofeti enezibonakaliso zingaphezu kwemvelo sensika yomlilo ukuze abantu bangaphaphalazi. Okwakushiwo kuprofethi kwakuyiqiniso nonkulunkulu yedla insika yomlilo wayeseza iqinisekiso uqobo lwakhe wakhombisa izwi lakhe kunjalo na ilokho akulethayo uphumo lwakhe lokuqala uphumo lwakhe lwesibili unkulunkulu njalo uhamba kwizithathu uphelele kwizithathu nizoqaphela ukushumayela kwami kuhlala njalo kwizithathu nezikhombisa Isikhombisa ngokuphelelisiwe izithathu ngokuphelela kwakhe owokuqala wesibili nomntazi wesithathu futhi konke yonke into niyabonga ulungisiswa kungcweliswa umbhabhathizo kamangcwele uyise indodana umangcwele yonke into niyabonga Qaphelani wenzani uphumo lokuqala la wathuma umprofeti ecotshwe ngensika yomlilo futhi wabiza abantu baphume lolo kwakulu uphumo lwakhe lokuqala Futhi ngekhathi isikhathi sika-Israyeli sesishayile wathuma futhi uNkulunkulu umprofeti nensika yomlilo uJohane wayibona yehle ivele ezulwini njengejuba wayesethi ngiya kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu emva kokufa kwakhe kumbelwa nokuvuka uSawuli wasethasu esendleleni yakhe ebheke ezansi eDamaseko wabona leyo nsika yomlilo efanayo naye ngumHebheru efundise kahle ezwini wathi Nkosi ungubani wena na wazi uthi kwakuyinkosi leyo nsika yomlilo waye ngumHebheru wathi ngubani wena na wayesathi ngingujesu uphumo lwesibili waletha umprofeti ogcotshiwe okwaba kuyindodana yakhe unkulunkulu umprofeti umose wathi uyoba ngumprofeti futhi waye nensika yomlilo futhi wenze izibonakalise nezimanga naloo mprofeti ofanayo washo ukuthi lowo nalowo okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo yokuyenza futhi lapha wethembisa into efanayo ophumweni ngezinsuku zokugcina futhi angeke uguqule Futhi ngobufakazi besayense ngobufakazi kamoya ngemisebenzi kamoya siyakubona namhlanje insika yomlilo enkulu ihamba phakathi kwethu nezibonakaliso nezimanga zokuvuka kuka Jesu Kristu ebiza abantu ebuhlelweni bangene ebukhoneni buka Jesu Kristu ukuba baphile bezweni Lapha kukaphutha bangane akusikho kushiwe yimi ngikumfawelo nje kodwa kuyiloko uNkulunkulu akufakazisa kini okukwenza kube iqiniso singamlilo fanayo wayisebenzisela okunye kubili uyilethe phakathi kwethu namhlanje futhi wayifakazela ngokwesayense njengoba nazi iphepha book life yayiyiqukethe ngenyanga edlule lapha yalapho bangakho lapha futhi wangiza ngicoxa ngalokho kwenzekani ngaphambi kokuba kukwenze na ngiyacabanga cishe wonke umuntu ebandleni nakho bazi ukuthi kumayelana na nososayense bayakuzama noma ubani onesithombe sayo washa ucingo ifu amamayela ngabashumi amabili nezithupha ukuphakama ngesimo sasivivane izingelosi zisikhombisa zimele lapho zabuyiswa zase zililethela izwi likankulunkulu phansi kokuphefumulelwa zilitshela ukuthi lamahora eniza kuwe neliphila kuwo umqondo wokomoya uzokucosha lokho khona manje niyabo futhi kutholeni Wuphumo sizomuka ngolunye lwalezi zinsuku akabonge uNkulunkulu kumbulani ngizovala umzuzu nje nginemizuzu eyishumi Qaphelani insika yomlilo eyababizela ngaphandle yabaholela ezweni elitshengisiwe phansi kogcobo lomprofeti Insika yomlilo ababekwazi ukuyibuka yabaholela ezweni elitshengisiwe phansi komprofeti ogcotshiweyo futhi babelokhu bemala njalonjalo kunjalo na impela Manje ngiyazi sifanele sibe nenkonzo yobhabhathizo ngamakhasi cishe ayisithupha amanye lapha ngiqakele kodwa ngizoma manje umzuzu nje ubhekisiseni sisekubizeleni ngaphandle. Phumani eBhabhiloni bantu bami, kwasho iphimbo lengelozi. Liphume kuphi na? Ekudidekeni. Ngabe iMethodist iqinisile noma iBaptist noma iKatolika na? Phumani kulo, uNkulunkulu uqinisile. Wazi kanjani na? Wonke amazwe omunye wabe ngamanga nawama wabe yiqiniso. Phumani kulo. Wazi na? Insika yomlilo efanayo, ugcobo lukamoya olufanayo, luholele ezweni lithenjisiwe. Abrani yabahola, yabakhipha, yabaholela ezweni lithenjisiwe. U-Israyeli isizwe noNkulunkulu ofanayo, insika yomlilo efanayo, kuphela bathi ukuthi leyo khamera uma ufunda uGeorge J. Lacy, hayi mina manje, ufunde lapho uGeorge J. Lacy ahlola khona leso sithombe, inhloko yezinhloli FBI, okwemilobo yemina nezincwadi, naso isitatimende sakhe. Omunye uthi ingilazi edanelwe kabili, amashumi ezinkulungwane ezabantu eyibukile ngamehlo abo uqobo, sama lapha futhi sayibuka niyibukile, akusikho. Bathi kwakukukhohliseka kwamehlo, wathini umnumzane lesi na? Yiso lakamshini lele khamera ngeke layithathe isayense ephathelene nengqondo. Kwakungesikho kukhohliseka kwamehlo, ilapho insika yomlilo efanayo. Manje-ke bathi awu lokho kwakungukhohliseka. Manje amakhamera ke ngokuba emakhulini omamayela asethukson izinyanga eziyisithupha ngaphambi kokuba kwenzeke, sanitshele ngomoya ngwele ngangiye lapho ubuya ucoshe izindaba ngoba umbhalo wesivivane ungaphandle njengoba umfowethu wayephuphile ngalihumushela khona. Lokho ngokuhumusha konke. Manje zonke izimfihlakalo zokulungisiswa kungceniso bhabaniso ongcwele kwenziwa kwachazwa. Manje kucoshwe bekushiwe kungaqondekile kwalokho obokuthukuzwe ezimpawini eziyisikhombisa, hhayi amabandla eyisikhombisa, izimpawu eziyisikhombisa zembule izimfihlakalo. Wase-ke vula le nto gelekeqe esiqongweni futhi sathola idwala phakathi lapho elimhlophe, kodwa kwakungakaze kubhalwe kulo. Kwakuyimfihlakalo. Ngiyethukson ukukusho kungakenzeki. Ngibe ngiyakatho ethukson ofakazi bemi lapha nakho ngenkathi kufika ukuqhuma kwazabazamisa izintaba emhlabathini cishe impela. Futhi ngesikhathi esifanayo indingilizi yokukhanya ilenge ngaleya emoyeni ngenkathi isayense ithathe izithombe manje amamayela ngamashumi amabili nesithupha kuphakama cishe kuphindwe kahlanu ibanga lenkungu ikumbe noma yini ebingaba yiyo, futhi abakwazi ngisho nokuthola ukuthi kwenziwa yini. Ngakuba ngukukhanya cishe ngesikhathi sokuhlwa, indlela ezinyawo enkazimuleni niyakufumana impela uma nikhethiwe. Leyo mbewu iwela phezu kwemihlabathi emileyo phezu kwamadala, akusoze kwenza lutho ezilukhuni izinhliziyo ezingamatshe efuna kunganaki. Kodwa uma iyewela phezu kothambile umhlabathi ozothile wokukholwa, iyothela umKristu ithele izithelo zikamoya. Qaphelani ukuthi uNkulunkulu wakwenza kanjani lokho. Manje unaleyo nsika yomlilo efanayo eqinisekisiwe. Omunye wathi uhambe ngani uyotshela ososayensi ngaleyo na? Nicabanga ukuthi bayoyikhola na? Ungaphose amaferela akho phambi kwengulube. UJesu wathi akungenziwa, angina kuholeleke kwenzeni. Nokho ngihlala ngqo edolobheni lapho ababekubiza khona. Ngacabanga ukuthi ngizokwehla, umoya ongcwele wathi deda akusikho kwabo, buyela muva bese utshele ithabenakela.
And it shall come to pass.
Kunjalo futhi kuyakufezeka. Uma bakushoyo kufezeka khona ke khumbulani. Ngikhulumile inkosi ithi uyabo kungakenzeki kwenzeka lapho ke lelali iBhayibheli. Iphimbo likaNkulunkulu libiza kini ngalolu suku.
Now I want you to notice.
manje angivune niqaphele lensika yomlilo efanayo ivule abantu futhi baye ezweni lithenjisiwe isikhathi seminyaka enkulungwane labo zitholile phansi kokuphefumulelwa kwalolu phawu lwezithupha akugaze kufundiswe ngaphambili ukuthi umhlaba uzohlanzwa kanjani wenzelwe isikhathi seminyaka enkulungwane insika yomlilo ibaholele esikhathini seminyaka enkulungwane
The pillar of fire that led Israel
Uthi kabelani insika yomlilo ehola Israeli yasuka ebugqilini kulolu phumo insika yomlilo phansi kokuhola kukaNkulunkulu uNkulunkulu wayengumlilo insika yomlilo kuphela yacoba umprofeti insika yomlilo yayizoma njengofakazi sezulwini ukuthi uMose wabizela phandle Kumbulani, ikatshani, bona bathi, awu sifanele siqale inhlangano. UMose uzethesa kakhulu, zama kuba uthi nguwe kuphela ngcwele phakathi kwethu. Yonke inhlangano yabadla leNkosi ingcwele. Ungaze thesa kanjani lokhu na? UMose wawungubuso bakhe, wayeseqala ukukhala zikembezi. UNkulunkulu wathi, sahlukanise nayo, ngizovela nje ngivule umhlaba bese ngimgwinya isifanekiso. Kungaba kanjani uMose wabatshela ukuthi wayebatshela lokho kokushiwo nguNkulunkulu uNkulunkulu ekuqinisekisa ukuthi kuyiqiniso ngisho noMiriam umprofetikazi qobo lwakhe no-Aroni bamhleka uMose ngokugana yile ntombi engum-Ethiopia behlekisa ngaye noNkulunkulu wathi kuthela bekhuluma ngokumelana nenceku yakhe wenzani na wababizela phandle emnyango wethabelakele noMiriam nokho wayengumprofethikazi kodwa uMose wayedlula umprofethi edlula umprofethi wathi yena misabe uNkulunkulu na uma ekhona umprofethi phakathi kwenu mina iNkosi ngiyakukhuluma kuwe ngibibone futhi ngizazise kuwe ngamaphupho kodwa wathi hayi uMose wathi animisabe uNkulunkulu na futhi wafa wafa nochoko lowo mzuzu ngiyakwazi lokho Ngajola yini uJohane babatizi nabo umoya abantu umprofeti na yeah bodlula umprofeti ngani na kungani wayidlula umprofeti na waye izithuyo sasivumelwana owokushisela wahlanganisa thaqa izimisela zasikhathi ndawonye futhi namhlanje zinako phakathi kwethu noma ingcwele mkhulu udlula umprofeti uNkulunkulu ebonakalisa phakathi kwethu nezwi lakhe likufakazisa wenza kodlula umprofeti kuphindeka nkulunkwali kudlula okwenziwa ngabaprofeti elijo munye wabaprofeti abakhulu Oke bonyaka wenze kuphela izinto ezine ezingabhezwe emvelo uya yonke impilo yakhe eminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nento noElisha nokuphindwe kabili wenze okuyisishiyagalombili futhi izibane izinkulungwane ziphinda kazinkulungwane ngamehlo ethu qobo bukani ngelosi yenkosi isemtsikeni yomlilo Ikhaliwe lesayenza lokuyisa zweni bazi ukuthi bazokwehlulela iyo Yezani lo uzi nenge lo sengozo kobe kuKristu na liyakukhona lokona uJohane ngcwele isithupha bonke babephuza lamanzi futhi bele zikhathe zikhulu futhi bejabula wathi ngisinkwa sokuphila sivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini ngilelo dala elilalisa hlane bathi manje siyazi ukuthi uyahlanya uyahlanya wena unodeveli kuwe uyindoda ehlanyayo enodeveli niyazi abanye banomoya kuwe ngezinye izikhathi bakhuthala impela ezenkolo bathi ungudeveli unodeveli kuwe ngumsamariya futhi unodeveli kuwe bathi futhi lapha ukabi ngisho naminyaka yamashumi amahlanu kudala futhi uthi ubone u-Abrahama sengiyambona ethi kuhlehla amanyathelo athe wabo mabili wathi nginguye nginguye engakabe bhiki u-Abrahama ngikhone lo kwakungumlilo ovuthayo leyo nsika yomlilo esihlahleni ngikathefa futhi wavuka kosuku lesithathu nosawulo wahlangana naye esendleleni ebheke ezansi wayesebuyele kuleyo nsika yomlilo wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu ngikaluphetha esetilokweni leyo nsika yomlilo yangena yavula iminyango yayisimyiza ngaphandle kunjalo yabaholelaphi leyo nsika yomlilo na
Now remember, Moses was not the pillar of fire.
Moses wayengasiye insika yomlilo wayengumholo ezotshiwe phansi kwaleyo nsika yomlilo insika yomlilo kuphela yaqinisekisa umlezo wakhe nezibonakaliso nezimanga nalezi yomlilo yabaholela ezweni uNkulunkulu abathembise lona lapho yena uqobo lwakhe ayeyokwenziwa inyama phakathi kwabo sukulumba kunjalo na Mezani na bakhona yona futhi bayobayoba nayo yonke ngini ukhombisa ukuthi kwakuphansi kwegazi lewundle lejwelekile kodwa lezi sikhathi uThoma uNkulunkulu insika siyibona phakathi kwethu insika yomlilo iyosiholela esikhathini seminyaka yenkulungwane labe yokubuyela khona kubantu bakhe kulokho kubusa kukhulu kwesikhathi seminyaka yenkulungwane emva kwalolu phumo lapho esiyophila khona phakathi naye njalo nezi likababa njalo efakazisa ukuthi liqinisile sizophumweni futhi sihamba futhi sivala amathephu emzuzwaneni
oh my friends my brothers both present and
Oh bangani bamba fo wethu bobabili bakhona nabayoza amathebu ake ngi njengomfoweni nesakamuzi sombuso kaNkulunkulu phumani kunoluphumo ngokuba wonke ushiwa ngemuvu yathala uPaul esilo phumani eBabiloni phumani kulokubudideka phumani kulezi zinqubo futhi likhonze uNkulunkulu ophilayo Akuthi lengeleza kukhulu ezivumelana uJesu Kristu esimweni sikaNkulunkulu akashanga ukuthi kuyinto yokuphangwa kodwa uba ngolingane noNkulunkulu. Manje uyinsika yomlilo esimweni sifanayo ikuze emuva lapho. Letha lolu phumo lokuqala, letha uphumo lwesibili, futhi lapho unophumo lwesithathu. Uphumo lokuqala wenzani na? Wabakhipha ezweni lemvelo ukuya ezweni lemvelo. Uphumo lwesibili wabakhipha Simweni sakamoya bayongena babhatizweni wakamoya kamoya ongcwele manje ubalethe besuke babhatizweni wakamoya kamoya ongcwele babuyela ngqwezweni laphakade lesikhathi seminyaka enkulungwane nelikhulu ngemuva kwalokhu singomlilo efanayo ngenqubo egcotshiweyo efanayo uNkulunkulu ofanayo yenza izinto ezifanayo nezifanayo lamemezelo lokuqala lamemezelo lwesibili izifanayo lamemezelo lwesibili lumemezelo zaleyo lwesithathu futhi lapha siyayibona phakathi kwethu
oh come out of this chaos
pumani oh pumani ulangoshunqushwe wozani kuNkulunkulu ophilayo wozani ezwini nezwi laba inyama laka phakathi kwethu futhi manje usenyameni yethu akhe phakathi kwethu pumani futhi likhonze uNkulunkulu ophilayo sisakhothamisa amakhanda ethu Makanda yethu kotheme ngokuvela ezinjulweni zomphefulo wakho ngokuvela ezinjulweni ukuba konke kukuwo uyavuma yini ukukhumbula ukuzilungela ukumisa zonke izinto zezwe futhi uphilele uNkulunkulu na manje uma ungakuqondile lokho ungakwenzi kodwa uma ukuqondile ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi manje sewukholisekile njengoba uJesu ashe kupheleli kwenkonzo yakhe manje seniyakhola na sikholisekile ukuthi lezi zinto ziqinisile ziqinisekizwe nguNkulunkulu nokuthi sisekupheleni kwesikhathi futhi ngeqiniso nifuna ukuza kuKristu manje na nani kuluphumo lokubizelwa ngaphandle kokunganaki ubuhleli imiqondo nezinto zezwe futhi nifuna ukuzinikela ngenhliziyo yonke kuyo bese liphumela uphumo wenu lezo litshengisiwe elibusisiwe ningazi phakamise izandla zenu sisakhuleka na ngenzeka ngempela ukuthi nifuna ukuphuma nonke na
Heavenly Father, those who have their hands up,
Labo sezulwini labo baphakamise izandla zabo mabeze manje Nkosi makuthi umoya ongcwele phezu kwesithembiso sethu makuthi umoya ongcwele ungene ezinhlizweni zabo abandelethi kube nezandla ezitsha zibe amashumi amabili ngiyathemba baba owenelisiwe futhi owaziyo ukuthi kuthi kuqinisile futhi bafuna ukuphuma kuba bekukhona ngezinsuku zokuphuma kuka-Israyeli kubantu abayizigidi ezimbili nohafu babili kuphela abaphumelele ezweni ngezinsuku zikaJesu Kristu kwakukhona cishe ekhulu namashumi amabili aphumelela kulo futhi manje ngezinsuku zokuphela kweze wathi isango lincane ngendlela eyingcingo futhi kodwa bayingcosana lapho abayoyifumana kodwa indlela ibanzi eyise kubhujisweni nabaningi bayongena lawo mazwi angehluleke bakabakho manje ngiyabakhulekela Nkosi ngikhulekela ukuthi uzothi kuleli hora ngomoya ongcwele wakho zonke lezi zinhliziyo khipha zonke izinto zezo zonke izindlebe zabo ngokuba bangalizwa ngokucacile iphimbo likaNkulunkulu libiza ngezwi lakhe nangokukhanya kosuku futhi sibe khona Nkosi ukuthi amehla bazovuleka ukuze babone inkazimulo kaNkulunkulu ngaleli hora lokuvala okugcina wathi konke ubaba ngibe khona kuyakuza futhi ngiyakubavusa ngomuhle wokuphela Nkosi, mhlawumbe kule baningi lapho ungakaqondi namanje ngikhulekela ukuthi uzosebenzana nabo futhi uzobavumela babe nelinye ithuba Nkosi ukuze bakwazi ukuqonda ukuze wena ukhuluma ngezwi lakho uzifakazela wena uqobo bese ke ukhuluma kithi ephimbweni lokungaphezu kwemvelo bese ke kuba nincazi ukubona imisebenzi yakho emikhulu lifakazela ukuthi liqinisile ngokweBhayibheli ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi uzosithethelela izono zethu manje futhi njengoba ngizilalisa mina uqobo ngokuvundla kulelizwi uNkulunkulu ngicabanga lokho iviki nje ledlule ngangazi Ndalisa mina uqobo ngokuvudla indodana efile kuyiphansi lendlu lapha ngibone umoya ongcwele omkhulu ubuye uyiphilisa ngizaya sekweqe kwingemuva lekhanda layo ilele ifile mancane nje amazwi ambalwa okubiza igama lakho ngibone iphila nathi namhlanje iphila namhlanje Nkosi uNkulunkulu ofanayo ukuthi ngenkathi uPawulu ezilalisa evundle kulo mfana emlalele eshumayele isikhathi eside Leyondo teyawe fasteleni uNkulunkulu ofanayo ongabuyisela ukuphila kwakho siyakubonga baba wangathi ongakholwa ngathi angakholwa kodwa siyakholwa Nkosi uzifakazise wena uqobo kithi manje makuthi kuzindla kwenhliziyo yami nebicabango wengqondo yami amandla ami nakho konke kungancibilikele kulelizwi futhi makuthi izwi nami kangekange Nkosi nabantu Simashe siye ngasembusweni kaNkulunkulu sibe khona Nkosi sithethelele izono zethu philiza kugula kwethu futhi senze izikhonzi zombuso wakho Sinimanye njengoba laba beza Nkosi nechibi vula manje selungene umpapathizo uzobe usuqala emsusini ambala siyakhumbule ngenkathi lelivangeli lifanale ishinyayelo iBhayibheli lathi baningi abakholwayo wabhapathizwa La kama dukebekwe lapha Nkosi engiwabusisayo egameni likaJesu Kristu ngokuphiliswa kwabagulayo Kanjeke ngikade izinkonzo zethu zinde zihoshiwe ngokuba amahora aselate sifanele zifake izwi kusekhona umhlabathi wokulifaka ngokuba ubusika obubandayo buyeza siyabubona Macemba yawo futhi siyazi ukuthi ubusika sebusondele sifanele siwaye ngaphezulu futhi zimbele imbewu Ngakho ngiyakhuleka baba sezulwini ukuthi uzokhuluma kuza zonke izinhliziyo neBhayibheli lathi abaningi abakholwayo wabhapathizwa futhi Nkosi uma manje bebaningi labo kholiwe futhi engagaza babhapathizwa namanje kamele lomntwana wakho othandekayo uJesu kwangathi bangeze kulokhu kuza kamnandi nangokuthobeka futhi bevuma isono sabo futhi bephele ezintweni zezwe ukuba bambelwe ukuba bathathe igama likaJesu Kristu ukuphila ngokubesaba uNkulunkulu emva kwalokhu ngosizo lukaMoya Ongcwele
We commit them to you.
Sibalekela kuwe manje Nkosi. Ngalenhloso egameni likaJesu Kristu. Amen. Manje sibuyisela Nkosi kumfowethu Neville nanoma yini azoyisho usalungiselelwa inkonzo mpapathizo futhi kulobo busuku ligama engelisikhombisa inkosi ithanda ngifuna ukuthi eyipha lona omunye umlezo uNkulunkulu anibusise kuze kube yileyo nkathi.